this message, What is the Attraction on the Mountain, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, July 25, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Hungu leri, ringe, shana iyini lexi xi kokaka rinoko entshaveni hi makwerhu William Marion Branham, ri chumeriwile hi sonto ni madyambu hi ti 25 ta Mawuwani 1965 etabarinekeleni ya Branham eJeffersonville, Indiana, USA.
Melantina
Let's bow our heads now. Father God, that's our sincere prayer tonight. Seeing all that you are doing for the people in this day. And we ask you, Lord, may we only believe. Just believe it's the truth, the written word being made manifest to us. Grant these things, Father. Now tonight, we want to thank you for the light that you throw on the scriptures for us this morning.
Yes, Lord.
And we pray tonight, Lord, in the prayer line, that you will vindicate your word to be the truth. We pray for all the churches and the congregations that's gathered around the little microphones out across from the nation. All the way to the west coast, up into the mountains of
Arizona,
down into the plains of Texas, way into the east coast, all across the country, Lord, where they have gathered. Many hours apart we are in time, but Lord, we're together tonight as one unit, believers waiting for the coming of the Messiah. We pray, Heavenly Father, that you'll send him soon for your church. Or we ask it in his name, Amen. You may be seated.
Amen.
Christian greetings to all that's here tonight.
Marungula ya Bukreste eka hinkwavo labanga kona busiku lebyi.
I'm sorry that we're still jammed and packed till we can hardly breathe. Even the air conditioners, as well as this air conditioning, doesn't have much effect. So many
people.
If it was hardly just a normal church full of people, those air conditioners would freeze you. But now, Everyone's got a fan fanning, and the air conditioner is blowing as hard as it can.
Kambe unwana na unwana shesh una fene leyi tuptisaka na kona shi tuptisi shile ku hungeni swinene hila shinga kotaka hakona.
We send greetings from the east coast to the west to all our friends in Christ who's listening in.
Irumela marungula kusuka e east coast kuya e west eka vanghana va hina hinkwabo eka Kriste lava yingiseleke.
We send greetings over in San Jose, Brother Borders, the group up there.
Irumela marungula le St. John's, Makweri Borders, ntlawa lowunga kwalaho.
We send greetings up in the mountains, Prescott, Arizona, to Brother Leo Mercer and his group that's up there waiting for the coming of the Lord.
Irumela marungula ehla letintshabeni, Prescott, Arizona, eka Makweri Leo Mercer.
We send greetings to those in Tucson that's gathered tonight waiting for the coming of the Lord. Down in Houston, Texas, to those who are waiting for the coming of the Lord.
Houston, Texas,
up in Chicago, to those who are waiting for the coming of the Lord. Up on the East Coast, New York and Connecticut, and the great groups up there that's waiting for the coming of the Lord.
East Coast, New York, na Connecticut, na mitlawa ya kahle lengala haya le rinzeleke kubuya ka hosi.
We don't have room here to seat them, so we just have to send them the word through the medium of the telephone.
Aina ndawu yo ba rurhela kona la hawana swinga leswi hi va rhumela rito ntsena hi vuhlanganisi bya tiqingho.
We send greetings to Brother Junior Jackson tonight and his group down in Clarksville.
Hi rhumela marungula eka Makweri Junior Jackson vusiku lebyi na ntlawa wa yena eClarksville.
Brother Ruddle up on 62 and his group waiting for the coming of the Lord.
Makweri Rudel lehla eka makumentse vumbiri na ntlawa wa yena lowu rindzeleke ku vuya ka hosi.
And we are gathered here tonight at the home church, the tabernacle, waiting for the coming of the Lord.
Nakona hi hlengeletanile lahawani vusiku lebyi eka kereke ya le kaya tabernakele leyi rindzeleke ku vuya ka hosi.
And now, many of you maybe wasn't at the services this morning.
Kutani sweswi vo tala va n'wina kumbexani a mi nga ri exikhongelweni mixolung.
But I trust that everyone that wasn't will get that tape.
Kambe ndzi tshemba leswaku un'wana na un'wana loyi a nga ri kona u ta kuma tape yaleyo.
For I believe that it was the most straightest message to the church since the message of sirs, what time is it?
Hikuva ndzi pfumela leswaku a ku ri hungu leri kongomeke ku tlurisa eka kereke hi mpfhuka ka hungu leri nge vakulukumba xana i nkarhi muni.
I felt the anointing of the Spirit, felt led to say what I did.
Ndzi twile ntoto wa moya, ndzi twile ndzi hlohloteriwa ku vula leswi ndzi swi endleke.
It was long, but yet I felt led to do it.
A wu lehile kambe ndzi twile ndzi hlohloteriwa ku swi endla.
I think the Lord, by His Word, showed that what hour we're living.
Nakona ndzi ehleketa leswaku hosi hi rito ra yona yi kombisile leswaku I awara muni leyi hi hanyaka eka yona.
And make sure that we understand these mysterious things that's happening.
Nakona tiyisisa leswaku hi twisisa swilo leswi nga twisisekiki leswi nga ku humeleleni.
You know, the Bible said, the wise shall understand.
Mastiba bibeleteri lebo tlhari ha ba ta switwisisa.
But the nations and the people will grow weaker and wiser.
Kambe matiko na vanhu switanyanya ku tsala na ku tlhariya.
Just think, the average American now is in middle age, about 20 years old. Weaker but wiser.
Tsena ehleketani mu America wa le xikarhi sweswi u le ka malembe ya le xikarhi kwalomu ka 20 wa malembe hi vukhale.
They didn't have jet planes in them days and atomic warheads. but they live a lot longer.
Abangari na swihahampfhuka swa jet hi masiku ya vona na swithlavatlhavana swa atomic kambe a va hanya nkarhi wo leha.
We're getting weaker and wiser, and our own wisdom is what's going to destroy us.
Hi le ku tsaneni na ku tlhariha nakona vutlhari bya hina vinyi hi byona byi nga ta hi lovisa.
We will destroy ourselves. God will not destroy us. Our wisdom will destroy us.
Hi ta ti lovisa hi hexe. Xikwembu a xi nga ta hi lovisa. Vutlhari bya hina vinyi byi ta hi lovisa.
It's always been that way, and so will it be again.
Swi vile hi ndlela yeleyo nkarhi hinkwawo nakona swi ta va tano nakambe.
Now, the Lord willing, next Sunday morning, not knowing now what I will speak on.
Sweswi loko hosi yi swi rhandza emixweni wa sonto lowu landzelaka a ndzi le ku swi tiveni sweswi leswaku ndzi ta va ndzi vulavula hi yini.
But I trust that the Lord, if he lets us live and nothing happens, and it be his will.
Kambe ndzi tshemba leswaku hosi loko yi hi pfumelela ku famba kutani ku nga humeleli nchumu nakona ku va ku rhandza ka yona.
We aim to speak another message next Sunday morning. Have prayer for the sick next Sunday night.
Hi kunguhatile ku vulavula hi hungu rin'wana emixweni wa sonto lowu landzelaka hi va na xikhongelo xa vavabyi hi vusiku bya sonto.
Then it falls my lot to return back home to Arizona to take the family back so that the children can register in school.
Kutani swi va vutihlamuleri bya mina ku tlhelela endzhaku eArizona ku tlherisela ndyangu leswaku vana va ta tsarisa exikolweni.
Then we'll notify you, just as we can, of the meetings as they mature, or the times that we, places that we aim to be.
Kutani mita, hita mitivisa, ila ingata kota hakona, iti sengelutani loko tirikari, tivufa, kumbe mikarileyi, tindawuleti, ikungu hata hakakuba ekatona.
So, God bless you all.
Shungaleshi shikwembo, ashimikatekisi inkwe.
Now tonight, knowing that I'm 15 minutes late to begin with.
Sweswi busiku lebyi, hi ku tiva leswaku ndzi letile hi timinetse ta 15 xo sungula.
Quarter till 8 here in Jeffersonville, and that's about a quarter to 9 at the East Coast.
Kotara ku ya eka awara ya nhungu laha eJeffersonville, nakona sweswo ikwalomu ka kotara ku ya eka awara ya nkayi eEast Coast.
And then it's about 5 o'clock on the West Coast.
Kutani ikwalomka awara ya ntlhanu e West Coast.
So now we are just about sundown here.
Singalesi sesi hile kusiwu na kutlomuta ka dambu la wan.
And I want to speak to you for just a short service to try to find the anointing of the Spirit and then call the prayer line.
Nakona ndzi lava ku vulavula na n'wina ntsena hi xintirhwani xo koma. Ku ringeta ku kuma ntoto wa moya kutani ndzi vitana layini ya xikhongelo.
Now I want the congregation here as well as the congregation assembled at other places.
Kutani ndzi lava hlengeletani lahawani na yona hlengeletani leyi hlengeletaneke etindhawini tin'wana.
Find some man, some brother that's anointed by the Spirit.
Ku kuma vavanuna van'wana vaboti van'wana lava totiweke hi moya.
And when we start praying for the sick, go lay hands upon those that's in your congregation.
Kutani loko hi sungula ku khongelela vavabyi, yanani mi ya tlhandleka mavoko ehenhla ka lava nga tihlengeletanwini ta n'wina.
Remember, God is omnipresent. He is everywhere.
Tsundzukani, xikwembu hi xikumeka hinkwako, xi kona hinkwako.
So down in Texas, over in California, up in Arizona, wherever you are.
Sungaleshi. Ehansi le Texas, ehehla le California, ehehla le Arizona, hinkwako laha mi nga kona.
Lay hands on those that are sick when we start praying for the sick.
Khandzekani mavoko ehehla ka lava vavabyaka loko hi sungula ku khongelela vavabyi.
I'm sure God will hear and answer prayer.
Nakona ndza tshemba leswaku xikwembu xi ta yingisa na ku hlamula xikhongelo.
Strange thing last Sunday night, and the anointing was going on in the Holy Spirit.
Chumu lowu nga toloverekangiki vusiku bya sonto lowu nga hundza naswona ntoto a wu ri ekuyeni emahlweni nakona moya lowu kwetsima.
It's quiet a thing I hadn't had a line of discernment for months and months since I was here the other time.
A ku ri nchumu lowukulu a ndzi se va na layini ya vukambisisi eka tin'hweti na tin'hweti hi mpfhuka ndzi vile kwala nkarhi wun'wana.
Then to walk up there under a promise, you don't know that he'll do it.
Nakona ku ya kwala haya ehansi ka xitshembiso a wu swi tivi leswaku swi ta swi endla.
You can't say he'll do it.
U nga ka u nga swi vuli leswaku swi ta swi endla.
You just got to walk up there and wait.
Ntsena u fanele ku ya kwala haya kutani u fika u rindzela.
He's sovereign. He does what he wants to.
Hi xona mufumi lonkulu xi endla leswi xi swi lavaka.
But stand there and wait to see what he will do.
Kambe yima kwala haya kutani u yimela ku ta vona leswi swi nga ta swi endla.
Then feel it break through on you like that.
Kutani u swi twa loko swi humelela eka wena ku kotisa sweswo.
And at the end of the meeting, not knowing who it was,
kutani emakumu ka nhlengeletano a ndzi le ku swi tiveni leswaku a ku ri mani.
But there'd been a man somewhere along the line that was tall, bald on top, and he was a very sick person.
Kambe a ku ri na wanuna kun'wanyana kwala haya a layinini loyi a lehile na ku va na mpandla enhlokweni nakona a ri munhu loyi a vabya ngopfu.
Then right at last there was a man appeared here on the platform.
Kutani eku heteleleni ku vile na wanuna loyi a humeleleke eka platform.
And had his head down and looked like he was suffering, holding himself around the stomach.
Nakona a koramisile nhloko ya yena naswona a langutaka tanihi loko a ri eku xanisekeni a ti khomelerile ekhwirini.
And I thought that must be that first man or second man or whatever it was that I prayed for him.
Kutani a ndzi ehleketa leswaku u ta va a ri wanuna lowo sungula kumbe wanuna wa vumbirhi kumbe hambi ku nga va nkarhi wihi lowu ndzi n'wi khongeleleke hi wona.
Because he was bald and was holding his head down, a large man stooped over.
Hikuva a ri na mpandla nakona a korhamirisele nhloko ya yena ehansi wanuna nkulukumba a korhamile.
But I looked around and I found the gentleman sitting out there, but he was rejoicing.
Kambe ndzi langutile hinkwako kutani ndzi kuma njhinga yi tshamile le handle kambe a yi ri eku tlangeleni.
I thought, where is it?
Ndzi anakanyile swi kwihi xana?
I couldn't decide where it was at.
A ndzi nga koti ku endla xiboho xa leswaku swi le kwihi.
I could feel it and see the man before me.
A ndzi swi twa na ku vona wanuna a ri emahlweni ka mina.
I felt it pull around this way and it was coming from back.
Ndzi swi twile swi koka ku rhandzeleka hi ndlela leyi nakona a swi ta kusuka endzhaku.
I looked at Brother Neville and these two sitting here, it wasn't them.
Ndzi langutile makwerhu Neville na lavambirhi lava tshameke lahawani a ku nga ri vona.
I said, the man is on the inside of that baptistry back there. And you know who it was? Brother Shepherd.
Ndzi ku wanuna u le ndzeni ka ndhawu yo khuvulela kona endzhaku lahaya kutani xana ma swi tiva leswaku a ku ri mani makwerhu Shepherd.
Reason I couldn't recognize him, he's sitting back there with his head bowed, praying.
Xivangelo xo va ndzi nga kotangi ku n'wi lemuka a tshamile le ndzhaku a korhamisile nhloko a ri eku khongeleni.
He thought he was going to die, has thought that for the last few weeks.
A ehleketa leswaku a ya eku feni u ehleketile sweswo eka mavhiki hi mangari mangani lawa ya hundzeke.
His wife told him, go get a new pair of shoes, and he said, I won't need them. I won't be here that long.
Sati wake u n'wi byerile ku ya a ya ti kumela phere yintshwa ya tintangu kutani u te a ndzi nge ti dingi a ndzi nga ta va kona nkarhi wo leha.
And he met me the other day in the, up there in the yard. Brother Woods is shouting and praising God.
Kutani u hlanganile na mina siku rin'wanyana le henhla ejarateni ra makwerhu Wood a ri karhi a huwelela na ku dzunisa Xikwembu.
Said, I'm eating bacon, eggs, tomatoes, anything you want.
A ku ndzi dya bakoni, matandza, matamatisi, xin'wana na xin'wana leswi ndzi xi lavaka.
And humbly giving up his seat, getting back in there out of the way and praying.
Nakona hi ku titsongahata u nyikerile xitulu xa yena a ya endzhaku a pfula ndlela naswona a ri eku khongeleni.
See, You don't need a prayer card. You only need faith, see?
Wabona. A wudingis kadani sa skongelo. Ntena ulava rupfumelo, wabona.
I didn't know whether he was healed or not. I just said, a man praying has got something wrong.
Sesi, anze nga shitibi loko kuruku. Uhorisi wili kumbe ee. Ntena nzite, wanuna loyi anga eku kongeleni. Una sungwana lesu oshekeke.
I think you call what it was, stomach trouble, and praying back behind here.
Ndzi ehleketa leswaku swi vuriwile leswi a ku ri swona ku karhateka ekhwirini nakona u le ku khongeleni le ndzhaku.
The Lord Jesus make you well.
Hosi Yesu a ku horisa.
Now that's all I could tell.
Sweswi sweswo hi swona leswi a ndzi ta swi vula.
The pull was that he was praying.
Ku koka a ku ri leswaku a ri eku khongeleni.
I could see it, but what happens, I don't know. See?
A ndzi swi vona, kambe leswi humeleleke, a ndzi swi tivi wa vona.
But when you hear it come back, everybody's aware. When it says, thus saith the Lord. See, that's not me speaking no more then. That's him.
Kambe loko u swi twa swi vuya, un'wana na un'wana wa n'wi twa. Loko swi ku, leswi hosi swi vulaka, wa vona, yaloyo a hi mina, a ka ha ri mina ndzi vulavulaka, yaloyo hi yena.
But I always say, Jesus Christ has made you whole. That's exactly the truth.
Kambe ndzi tshamela ku vula leswaku Yesu Kristo i ku horisile walowo hi wona ntiyiso.
He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed.
U tlhaviwile hikwalaho ka swidyoho swa hina hi tshunguriwa hi timbanga ta yena. Wa vona, wa vona.
But when it comes, thus saith the Lord, and tells you what to do and what's going to happen, watch that. It'll be that way.
Kambe loko swita leswi hosi swi vulaka nakona swi ku byela leswi u faneleke ku swi endla na leswi nga ta humelela. Langutisa sweswo swi ta va hi ndlela yaleyo.
When I say Jesus Christ heals you, makes you whole, you believe it. Because he's already said it. I'm just repeating what he said.
Kambe loko ndzi ku Yesu Kristo a ku horisi na ku ku endla loyi a heleleke, wa swi pfumela hikuva i khale a swi vurile. Ndzova eku vuyeleriseni ka leswi a swi vuleke.
In a vision is just repeating what he showed. You understand?
Kutani xivono ko va ntsena ku vuyelerisa leswi a swi kombiseke. Ma swi twisisa xana?
Now, may we hurry up and get right into the word, because I know that many of you are here, got long miles to travel tonight.
Sweswi a hi hatliseni kutani hi nghena eritweni, hikuva ndza swi tiva leswaku vo tala va n'wina mi kona. Mina timayili to leha leti mi faneleke ku ti famba vusiku lebyi.
I pray that God will bless you, help you, and protect you along the roads.
Ndza khongela leswaku Xikwembu xi ta mi katekisa, xi mi pfuna na ku mi hlayisa emapatwini.
And now, I wish to turn tonight to St. Matthew, the 21st chapter, and verses 1 to 11. In St. Matthew.
Nakona sweswi ndzi navela ku pfula eka mukwetsimi Matewu evusikwini lebyi ku avanyisa ka vu 21 na ndzimana yo sungula ku ya eka ya vukhumen'we eka mukwetsimi Matewu.
And now, if you don't have your Bible, or if you want to jot down these scriptures, all right.
Kutani sweswi loko u nga ri na Bibele ya wena, kumbe loko u lava ku tsala matsalwa lawa ehansi, swi kahle.
Now to you who never heard the message this morning, and you have a tape recorder.
Kutani sweswi eka n'wina lava nga kalangiki va ritwa hungu mixelo, nakona mi ri na tape yo kandziyisa.
We never solicit selling tapes. We never solicit selling anything.
A hi kombele hi matimba ku xavisa ti-tape. A hi kombele hi matimba ku xavisa xin'wana na xin'wana.
Sometimes in a big meeting they announce they got some books back there.
Mikarhi yin'wana eka nhlengeletano leyikulu va ta tivisa leswaku va na tibuku le ndzhaku.
We don't make anything out of them. Brother Dale's a writer.
A hi kumi nchumu eka tona. Mikweri Val hi yena mutsari.
The tapes, the man operates the tape business there will tell you, we don't make no tape money.
Titepi, wanuna loyi a fambisaka bindzu ra titepi lahaya u ta mi byela a hi endli mali hi titepi.
We don't take the tapes, it's the message.
I endle tano. I tithepi. I hungu.
And when a man gets on his mind that it's money, he ain't gonna make tapes no more. That's right.
Kutani loko munhu a swi veka emiehleketweni leswaku I mali a nga hayi emahlweni na ku endla tithepi hi swona sweswo.
I asked about it. I think our tapes sell about under $5 or something, 3 to 5 or something like that.
A ndzi ri eku vutiseni mayelana na swona ndzi ehleketa leswaku tithepi ta hina ti xavisaka kwalomu ka ehansi ka 5 wa tidolara kumbe swin'wana nharhu ku ya eka 5 kumbe swin'wana hi swo kota sweswo.
What I say? 3 and 4 for them big long tapes.
Or yini? Nharhu na mune eka letikulu tithepi to leha.
And a certain minister, I asked about one of his tapes, and it was $9.
Kutani minister un'wana ndzi vutisile mayelana na yin'we ya tithepi ta yena nakona a yi ri 9 wa tidolara.
About 20 minutes or 30 of a message.
Ya kwalomu ka 20 wa timinetse kumbe 30 wa hungu ra kona.
So I see that our brother Softman back there is not getting rich, any of them, on these tapes that they're putting out.
Swi nga leswi ndza swi vona leswaku makwerhu wa hina Softman le ndzhaku a nge le ku fumeni un'wana na un'wana wa vona eka tithepi leti va nga eku ti hangalaseni.
See, they make just enough to get bound.
Wa vona va endla ntsena leswi ringaneleke ku ya emahlweni hi swona.
Can't ask them to make them for nothing because they have to buy the tapes and everything else.
Ungaka unga va kombeli ku ti endlela mahala hikuva va fanele ku xava tithepi na leswin'wanyana hinkwaswo.
The machinery is very expensive. Costs about $10,000 to get set up to make those tapes to begin with.
Nakona michini ya kona ya durha. Yo durha kwalomu ka 10 ra magidi ya tidolara ku va yi lulamiseriwa ku endla tithepi teto xo sungula.
Now I understand soon I haven't announced it yet, but there's a tape hearing again.
Sweswi ndzi twisisa leswaku loko ndzi ta va ndzi swi tivisile kambe ku na ku yingiseriwa ka tape nakambe.
Ever so often, the trustees, I have nothing to do with it at all. I don't even know it none of the meetings. It's another mere pro or con.
Hakanyingi hi matrust, a ndzi na nchumu xo xi endla hi swona na swintsongo. A ndzi kali ndzi a ndzi se tshama na kan'we eka tinhlengeletano. A hi ku yima swin'we hambi ku ri ku lwisana.
They turn in their bids. The trustees decide who is the next man to make tapes and they send him a letter. That's all I know about it.
Va yisa vuringanyeti bya vona, matrust ya endla xiboho leswaku hi wihi wanuna loyi a landzelaka eku endleni ka tithepi kutani va n'wi rhumela papila. Sweswo hi leswi ndzi swi tivaka mayelana na swona.
They take care of that because I can't even dedicate babies, let alone take care of tapes. So, are baptized.
Va swi tlhogomela sweswo hikuva ndzi nga hakatekisi na vana hi nga se khumba ku tlhogomela tithepi. Swi nga leswi kumbexani ku khuvula.
So I've got my mind set on this message. That's that third pull, and it's the one I must be loyal and reverent to.
Swi nga leswi ndzi vekile miehleketo ya mina ehungwini leri. Sweswo i ku koka ka vunharhu, nakona hi kona ku ri koxe loko ndzi faneleke ku tshembeka na ku va na ntiyiso kona.
Matthew 21:1-11. I said that so you could be watching for the or turning to the scriptures.
Matthew 21:1 ku fika eka 11. Ndzi vurile sweswo leswaku mi ta va miri eku langutiseni kumbe ku pfula ematsalweni.
And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage unto the mount of Olives.
Kute loko ba tshinelela eJerusalema va fika eBethphage entshaveni ya mutlhwari.
Jesus sent two of his disciples and saying unto them,
Yesu a rhuma vadyondzisiwa va yena vambirhi a ku eka vona,
go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied and a colt with her.
Yanani emutini lowu mi wu kongomeke kutaku loko mi fikile mi ta kuma mbongolo ya ntswele yi khunguwile yi ri na ximbongolwana.
Loose them and bring them to me.
Mi ti tshuxa mi ti tisa eka mina.
And if any man say aught unto you, you shall say, the Lord has need of them, and straightway he will send them.
Kutaku loko munhu ami butisa miku eka yena hosi ya tilava kutani u ta hatlisa ami nyiketa.
This was all done that it might be fulfilled which is spoken by the prophet, saying.
Soleso hinkwaso swi endliwile leswaku ku endleka leswi nga vuriwa hi muprofeta loyi a nge te.
Tell ye the daughters of Zion, behold, thy king cometh unto thee meek, setting upon an ass, and the colt, the foal of an ass.
Byelani vanhwana va Siyoni, wa swi vona, hosi ya n'wina hi yona leyi taka ka n'wina yi olovile yi khandziyile mbhongolo e n'wana wa mbhongolo.
And the disciples went and did as Jesus commanded them.
Kutani vadyondzisiwa va ya va endla hi laha Yesu a va leriseke ha kona.
And they brought the ass and the colt and put on them their clothes and they set him thereon.
Kutani va neha mbhongolo na ximbhongolwana va andlala tinguvu ta vona ehenhla ka xona kutani va tshamisa ehenhla ka tona.
And a very great multitude spread their garments in the way.
Kutani vanhu lavo tala va andlala tinguvu ta vona endleleni.
And others cut out branches from the trees and strew them in the way.
Nakona van'wanyana va tsema mahlampfu ya mirhi kutani va ma andlala endleleni.
And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David.
Kambe mitshungu leyi n'wi rhangeleke mahlweni na leyi n'wi landzelaka endzhaku va bongosa va ku Hosanna eka n'wana Davhida.
Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
A ku khesiwi loyi a taka hi vito ra hosi. Hosanna ematilweni ya le henhla ka tilo.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
Kute loko a ngheni eJerusalema, muti hinkwawo wu yimayima, wu ku loyi I mani xana.
And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee.
Kutani mitshungu yi ku, loyi I Yesu muprofeta wa Nazareta wa le Galilea.
Now if I would take a text from that for about 30 minutes before the prayer line begins.
Sweswi loko ndzi nga teka tsalwa eka sweswo kwalomu ka makumenharhu wa timinete layini yo khongelela yi nga se sungula.
I would like to take this for a text. What is the attraction on the mountain?
Ndzi nga tsakela ku teka leswi swi va tsalwa leswaku xana I yini lexi kokaka rinoko entshaveni.
Now, had been a very weary, nervous day, and is an unusual day.
Sweswi rivile lero kararisa, siku ro vilerisa, nakona a ri siku ro ka ri nga tolovelekanga.
We find Jesus here coming up to Jerusalem, ready to attend the Passover.
Hi kuma Yesu lahawani a ri karhi a ya eJerusalem.
And the Passover is where the Paschal lamb was killed and the blood was spread upon the mercy seat for the atonement for the people.
Nasona Paseka hila xinyifana xa Paseka a xidlayiwa kutani ngati yi totiwa exitulweni xa ku tsetseleriwa ekurivaleriwa ka vanhu.
And he come up from Bethphage and had come to the top of the Mount of Olives.
Singaleshi a huma e Bethphage nakona u fikele ehla ka ntshaba ya mutlwari,
which looks down upon another little hill where Jerusalem was built.
Leyi languteke ehansi ka xiganga xin'wana lexitsongo laha Yerusalema yi akiweke kona.
As he looked to know that this was his final visit.
Kute loko a langutile kutani a swi tiva leswaku leri a ku ri rendzo ra yena ro hetelela.
This was the time that when he would be delivered into the hands of sinful man, and they would kill him.
Lowu a wu ri nkarhi a ta yisiwa emavokweni ya vavanuna lovo biha nakona a va ta n'wi dlaya.
He'd die the horriblest death that was ever died by a mortal and be buried.
A ta fa rifu ro chavisa ku tlurisa leri nga se tshamaka ri fiwa hi munhu na ku lahliwa.
He'd be betrayed by his own, some of them standing right with him.
A ta xengiwa hi va yena n'winyi van'wani va vona a va yimile na yena.
And him being God knew what was in their hearts and knew from the beginning who would betray him.
Kutani yena ku va a ri Xikwembu a tiva leswi a swi ri etimbilwini ta vona naswona a swi tiva kusukela ekusunguleni leswaku i mani loyi a ta n'wi xenga.
And know that man was with him who sat by his side and counted his money to him and so forth.
Nakona yena a swi tiva leswaku wanuna yaloye a ri na yena na loyi a tshamile etlhelo ka yena na ku n'wi hlayelela mali na swin'wana.
Know that man would betray him.
A swi tiva leswaku wanuna luya u ta n'wi xenga.
And knew that a cruel Roman cross waited for him out there.
Nakona a swi tiva leswaku xihambano xa tihanyi xa Xiroma a xi n'wi yimerile le handle.
He knew that his water and his body and the blood of his body would separate.
A swi tiva leswaku mati ya yena emirini wa yena na ngati ya miri wa yena a swi ta hambana.
And the blood would drop off of his forehead, great big drops like perspiration.
Naswona ngati a yi ta thona emombyeni wa yena mathonsi lamakulu ku kotisa nyuku.
He knew all that was before him.
A swi tiva leswaku sweswo hinkwaswo a swi ri emahlweni ka yena.
And he stands upon the mountain looking over to Jerusalem.
Naswona u yimile ehenhla ka ntshava a languta eJerusalem.
The people of that day, what they called that day a better religious class of people, hated him.
Vanhu va siku rero leswi hi siku rero a va swi vula ntlawa wa vanhu va vukhongeri byo antswa a va n'wi venga.
The churches of that day hated him and denounced him and denounced all that listened to him.
Tikereke ta siku rero a ti n'wi venga na ku n'wi hehla nakona ti hehlile hinkwavo lava a va n'wi yingisa.
And if they went and attended his campaigns, they were immediately excommunicated from the fellowship of the church.
Naswona loko va yile va ya nghenela mapfhumba ya yena a va tsemiwa hi nkarhi wolowo eka xinakulobye xa kereke.
No wonder the scripture said he came unto his own, and his own received him not. The ones who ought to have loved him, the ones who ought to have been for him, was his bitterest enemies.
A swi hlamarisi ku va matswala yo te u tile eka varikwavo wa yena kambe varikwavo va yena a va n'wi amukelanga lava a va fanele va n'wi rhandzile lava a va fanele ku va va yena a va ri lavo bava va yena va lala vo bava va khalakhasa.
And he had made up his little group out of a bunch of poor people, fishermen, tax gatherers, uneducated.
Kutani u endlile xintlawana xa yena kusuka eka vanhu va swisiwana varhiyi va tihlampfi vahlengeleti va xibalo lava nga dyondzekangiki.
The Bible said some of them was even ignorant, unlearned.
Bibele yi te van'wani va vona a va nga ri na vutivi a va nga dyondzekanga.
Some could not even sign their name. He never went to the churches to get his people.
Van'wana a va nga swi koti hambi ku ri ku sayina mavito ya vona a nga kalangi a ya etikerekeni ku va a kuma vanhu va yena.
And he never agreed with any of the church leaders.
Nakona a nga kalangi a pfumelela na hambi ku ri un'we wa varhangeri va tikereke.
And besides that, he followed the very trend of a prophet.
Naswona handle ka sweswo u landzelerile maendlelo ya miprofeta.
He condemned everything that they done, as the ones before him had.
U sorile hinkwaswo leswi a va swi endla tanihi laha lava va n'wi rhangeleke va nga endla ha kona.
Because they were a portion of the word and he was the word in its fullness.
Hikuva a va ri xiphemu xa rito nakona yena a ri rito hi ku hetiseka ka rona.
But in the midst of all of it, through every age and every prophet that had been or would be.
Kambe eskarika sona inkwaso, kuhunza ekanguba, yinwana, nami profeta unwana na unwana, lesubeke kona, kumbe singataba kona.
There's going to be a certain amount of people that's predestinated to hear that message, and they'll follow it.
Kutaba na sayo yokari yavanu, laba sauleruweke emashweni, kutatwa uungurero, nakona abatari lanzela.
Those ignore the crowds. They ignore the criticism of the unbeliever.
Valaba ba wonisa mintungu, ba wonisa busanzi jaloyi anga pfumeriki.
They have no argument with them.
Vahaba minjeka njekisanu na bona.
They've got one thing to do, that's believe. And to get every bit of it they can.
Vana nchumu wongwe ntsani, wo uenda, lo wonga kupfumela, na kukuma shpemu shingwana na shingwana sharona, ila vanga kotaka hako.
Soak it in, like Mary who sat at the feet of Jesus.
Vari nwele risa, kukotisa ila Maria, atameke emilangeni ya Yesu.
And Martha was fixing his dinner. And Jesus said to her,
Kutani Martha, are ekungwe lulamseleni kasha kuja, na kona Yesu akukayena.
But, Martha, you are so concerned about the things of life.
Kambe Martha, abilela songasi isule sabitomi.
But Mary has sought the better things. See? The things of eternal life.
Kambe Maria, utesa ulele ku abiriwa ku ancha, wabona.
Now we find that many of the people that had understood, they didn't have literature as we have today. They didn't have television or telephones or anything in that day.
Awangarina donzo kukotisa leyi hingana yona namuntlha. Awangarina television kumbe riqingho kumbe xin'wana na xin'wana xa siku rero.
But it had been kindly breezed around that he was going to be at the Passover.
Kambe abatibisi wilile shakum, utaba kona eka paseka.
For many of the people, being spiritual minded, knew that he was that Passover lamb.
Eka vanhu vo tala, hikuva va ri na mianakanyo ya ximoya, va swi tivile leswaku a ri xona xinyimpfana xa paseka.
Because he'd already told him the things that was going to happen.
Hikuva sei ababyerile swilo leswi nga ta humelela.
And then, of course, knowing that he was to be there and loved him the way they did, they was waiting for him.
Kutani hakunene kuva va swi tivile leswaku a ta va kwalahaya na hi ndlela leyi a va n'wi rhandzisa xiswona, a va n'wi rindzerile.
There was a crowd that was probably pushing, shoving from one gate to the other.
A ku ri na ntshungu lowu kumbexani a wu ri eku susumeteni, wu susumeta kusuka enyangweni wun'we ku ya eka lowun'wana.
Watching out in every way, for they knew that one of the hours he would appear. They were watching.
Va ri eku halahaleni hi tindlela hinkwato, hikuva a va swi tiva leswaku eka yin'wana ya tiawara a ta humelela. A va ri eku halahaleni.
Others were wondering what was the matter with these people, running from gate to gate. What's the attraction?
Vanwane avaru ekutubutisene shaku, shana shipito shingaba shirishi, hivanu labatutumaka, kusika enyangweni kuya enyangweni longwana, shana eyini leshiko kakarinoko.
And they would look this way and look that way to find out.
Nakona avatalanguta telulir, vachalabalanguta teluliria, kukumisisa.
Looked like they were looking for something. Under expectation of something going to happen.
A swi tikomba onge a va langutele swin'wana, va langutele ku va swin'wana swi humelela.
Oh, how I would like to change my text for a few minutes and say this, that that's what's the matter today.
Oh, hi laha ndzi nga tsakelaka ku cinca tsalwa ra mina eka timinete tintsongo kutani ndzi vula leswi, leswaku yeleyo hi yona mhaka leyi karhataka namuntlha.
The people who are looking for him coming is under great anticipation and expectation.
Vanhu lava languteleke ku vuya ka yena vele hasi ka vutilulamiseri na vulanguteri lebyikulu.
We can feel it. The pressure.
Hawutwa ntshikelelo.
And they're seeking, watching every move and every sign, comparing it with the scriptures.
Nakona vele ku lava laveni va hlalela ku famba famba kunwana na kunwana na xikombiso xinwana na xinwana va ri eku xipimaniseni na matsalwa.
And when they seen all those things that was predicted of him right up to the end, they know the end was nigh.
Kutani loko va ta va va vonile swilo hinkwaswo leswi vumbiweke mayelana na yena ku ya fika emakumu va swi tivile leswaku makumu a ya ri ekusuhi.
They wanted to be there. So they watched.
A va lava ku va kona swi nga leswi va hlalerile.
Part of the crowds was following in the minority.
Xiphemu xin'wana xa ntshungu a xi ri xa yena hi nhlayo leyitsongo.
Some was against him, most of them. 90% was against him.
Van'wana a va lwisana na yena vo tala va vona 90 wa tipercent a va lwisana na yena.
And that's about the way it is today.
Naswona sweswo hi leswi swi nga xiswona namuntlha.
In the religious crowds, when it really come down to the Word and Christ, there's about 1% that would believe it.
Eka mitshungu ya vukhongeri loko swi fika ehansi eritweni na Kreste ku na phesente yin'we ntsena leyi nga ta swi pfumela.
The other part wouldn't pay attention to it no matter what was done.
Xiphemu lexin'wana xi nga ka xi nga swi rhiyeli ndleve swi nga ri na mhaka leswaku ku endliwile yini.
They'd pass off some kind of a joke or throw a slam about it.
Va nga hundzisa muxaka wa swa mafenya kumbe va hoxa swisandzu mayelana na swona.
Just about the same.
Ntsena hi laha swi fanaka.
Things don't change very much. History just repeats itself around.
Nkarhi swilo a swi cinci ku tlurisa matimu yo tivuyelerisa hi woxe.
Well, we find that drawed a nervous tension. It had to. It must do it.
Hi swona hi kuma leswaku sweswo swi kokile hi ku tshikelela wa ku chuwa. A swi fanele ku va tano, swi fanele ku wu endla.
They were waiting, they were wondering what he would do when he got there.
A va rindzerile, va ri karhi va tivutisa leswaku xana a ta endla yini loko a fika kwalahaya.
They wanted to be there to get anything that he'd done, they wanted it.
A va lava ku va kwalahaya ku ta kuma xin'wana na xin'wana leswi a xi endleke, a va swi lava.
They wanted to see it, they believed him.
A va lava ku swi vona.
Others had heard he was coming, and they went up there to make fun of him.
Van'wana va swi twile leswaku a ri ekuteni, nakona a va yile kwalahaya ku ya endla mafenya hi yena.
So after all the nervous anticipation, very unusual day, very unusual time.
Swi nga leswi endzhaku ka ku langutela hi ku chuwa siku leri nga tolovelekangiki nkarhi lowu nga tolovelekangiki.
Church is asleep. The people's nerve was on edge. There were so many people there. Then it happened.
The kereke ti etlele. Vanhu a va chuwile. A ku ri na vanhu vo tala swinene kwalahaya. Kutani swi humelela.
On top of Mount Olive come a little white donkey. Coming, walking down the hill.
Ehenhla ka ntshava ya mutlhwari. Kutile leyitsongo mbongolo yo basa yi ri ekuteni yi rhelela exigangeni.
With a group of people fanatically screaming, pulling off palms, leaves off the trees.
Na ntlawa wa vanhu lava a va huwelela hi ku pupurhuka va ri karhi va tsema mahlampfu ya mirhi.
Throwing their clothes in the road, screaming, Hosanna to the Son of David that comes in the name of the Lord.
Va chukumetela tinguvu ta vona epatwini va huwelela Hosana eka n'wana Davhida loyi a taka hi vito ra hosi.
This little mule, his rider was none other than God's anointed Messiah of the hour.
Ximbongolwana lexi mukhandziyi wa xona a ku nga ri un'wana handle ka Mesiya mutotiwa wa Xikwembu wa awara yaleyo.
God then, what was he doing?
Xikwembu kutani a xi endla yini xana?
What is that attraction up there on the hill?
Shana iyini leswi kokaka rinoko ehla lentshaveni.
It's God making history and God fulfilling prophecy.
Xikwembu xi endlaka matimu na ku va Xikwembu xi hetisekisa vuprofeta.
And that always causes an attraction.
Kutani sweswo hi mikarhi hinkwayo swi koka rinoko.
It brings all the critics up, the vultures of this morning's message, and the eagles also. See?
Swi tisa vasandzi hinkwavo, makoti ya hungu ra mixo lowu, na vonawu magama wa vona.
They come together to find out what's going on.
Va hlengeletana kun'we ku ta kumisisa leswaku ku humelela yini.
Some coming for curiosity. Some coming to find fault. Others coming to criticize.
Van'wana va ta hi ku navela ku tiva. Van'wana va tala ku xopa swihoxo. Van'wana va tala ku sandza.
There's all kinds gathered, as we said this morning, believers, make believers, and unbelievers.
Ku hlengeletanile tinxaka hinkwato. Tanihi laha hi swi vuleke mixo lowu. Vapfumeri. Vapfumeri vo tiendlisa na lava nga pfumeriki.
What's on the mountain? Prophecy is being fulfilled.
Xana ku na yini entshaveni? Vuprofeta byi le ku hetisekisiweni.
Now, we'll see what takes place.
Sweswi hi ta vona leswi nga ta humelela.
Now, in the book of Zechariah, in the 9th chapter and the 9th verse.
Sweswi ebukwini ya Zakariya. Eka ku avanyisa ka vunkaye na ndzimana ya vunkaye.
Zechariah, one of the prophets, spoke in the spirit saying this.
Zechariah, un'wana wa vaprofeta, u vulavurile a ri emoyeni a vula leswi.
Rejoice greatly, O daughters of Zion.
Tsakani swinene, O vana va Siyoni.
Shout, O daughters of Jerusalem.
Me ba minkulungwana, O vana va Yerusalema.
Behold, thy king cometh unto thee. He is just, having salvation.
Bonani, hosi ya n'wina hi leyi taka eka n'wina, hi loyi a lulameke ni ku hlayiseka.
Lowly and riding upon an ass, upon the foal, a colt, the foal of an ass.
I xisiwana loyi a khandziyeke mbongolo ehenhla ka ximbongolwana.
Now, what was the matter with those scribes?
Sesi, shana sipito akuri yini hi vatsari lavaya?
What was the matter with those priests?
Shana sipito akuri yini hi vaprista lavaya?
What was the matter with those religious people?
Shana sipito akuri yini hi vanhu lavaya va vukhongeri?
This was wrote 487 years before it happened. By a vindicated prophet.
Leswi swi tsariwile munhu wa mazana na makume nhungu nkombo wa malembe swi nga se humelela hi miprofeta loyi a tiyisisiweke.
And was already put into writings and called the Bible, the scrolls of the Old Testament.
Nakona se a swi vekiwile ematsalweni na ku vuriwa Bibele, matsalwa songa ya testamente ya khale.
What? Couldn't they see that that's prophecy being fulfilled?
Shana hikwela ka yini vanga kotanga ku swivona leswaku sweswo akuri ku hetiseka ka vuprofeta.
The same reason they can't see it today.
Xivangelo xin'we ku va vanga swivoni na namuntlha.
They took the word of God and made it of none effect to the people by teaching for traditions, for doctrine, the traditions of man.
Va tekile rito ra Xikwembu na ku ri endla ri nga vi na ntikelo eka vanhu hi ku dyondzisa hi mikhuva, hi dyondzo ya mikhuva ya vanhu.
And if scribes, preachers, ministers, spiritual men so-called, anointed ones, would only read the Bible, they wouldn't be wondering what's taking place. They would know what it is.
Ku nga ku loko vatsari, vachumayeri, timinisitara, vavanuna va vukhongeri va vitanisiwa xisweswo lava totiweke ntsana a vo lo hlaya Bibele a va nga ta va va ri eku tivutiseni leswaku ku humelele yini a va ta tiva leswaku i yini.
God fulfilling his word.
Xikwembu xi hetisekisa rito ra xona.
History was being made. Prophecy was being fulfilled.
Matimu a ya ri eku endlekeni. Vuprofeta a byi ri eku hetisekeni.
Salvation to the world was arriving.
Ku ponisiwa ka misava a ku ri eku fikeni.
The great day that all the prophets had looked forward to.
Siku lerikulu leri vaprofeta hinkwavo a va ri languterile.
All that was in the grave was waiting for that day.
Hinkwavo lava a va ri emasirheni a va yimerile siku rero.
Think of it!
Mina, ehleketani ha swona.
All that had died! All the righteous of the blood of the martyrs and the prophets!
Hinkwavo lava feke, lava nene hinkwavo, va ngati ya vaxanisiwa na vaprofeta.
But you just screamed out, Jerusalem, oh Jerusalem.
Leswi a ku heta ku huwelela a ku Yerusalema, oh Yerusalema.
You that stone every prophet that ascend to you and kill the righteous.
Loyi a khandleke hi maribye vaprofeta hinkwavo lava ndzi ku rhumelaka vona na ku dlaya hinkwavo lava lulameke.
How oft would I have hovered you as a hen that would have brooded, but you would not. But now your hour's come.
Kangani laha a ndzi ta va ndzi hlengeletile vana va wena ku kotisa bya mbhaha hi laha u hlengeletaka switsiwana swa wona kambe u arile kambe sweswi awara ya wena yi fikile.
Everything that was in the grave, Abraham, Isaac, Jacob, all the prophets were waiting for this hour.
Hinkwavo lava a va ri emasirheni, Abraham, Isaac, Yakobo, vaprofeta hinkwavo a va rindzeri awara leyi.
And the church was blind to it.
Kutani kereke a yi pfalekele mahlo eka yona.
Who is this? It's causing all this noise.
Xana i mani loyi a vangaka huwa leyi hinkwayo?
Who is that fellow that said one time, is not that the carpenter's son over here?
Xana i mani na kulori yaloye va swi vurile nkarhi wun'wana. Xana a hi yena n'wana wa muvatli lahayani ke?
We know him.
Ha n'wi tiva.
Where did he get this wisdom?
Xana u byi kuma kwihi vutlhari lebyi ke?
Why we don't see him connected with any of our schools?
Hikwalaho ka yini a hi n'wi voni a tihlanganisa na xin'wana xa swikolo swa hina?
We don't know any books he ever learned from?
A hi tivi buku na yin'we leyi akeleke a dyondza eka yona.
Who is it?
Xana i mani?
He was the answer of the prophet's prophecy.
A ri nhlamulo ya miprofeta bya miprofeta.
Here he comes, riding upon the foal of an ass. What an attraction!
Hi loyi a taka, a khandziyile ehenhla ka n'wana wa mbongolo. I ri noko ra njhani?
God was fulfilling his promised word, the hour that had been waiting since 4,000 years.
Xikwembu a xi ri eku hetisekeni ka rito ra xona ra xitshembiso. Awara leyi a yi yimeriwile kusukela munhu wa mazana wa malembe.
And Genesis, the 3rd chapter and the 15th verse, God had made the prediction.
Eka Genesis, ku avayisa ka vinharhu, na ndzimana ya vukhumentlhanu, Xikwembu u xi vumbile leswaku,
the seed of the woman shall bruise the serpent's head, but his head shall bruise her heel.
Mbewu ya wasati, yi ta faya nhloko ya nyoka, kambe nhloko ya yona yi ta n'wi luma xirhendze.
That prophecy down through the Bible that had been predicted of this man coming.
We prophet abjebjo kurelela na bibele lebyi vumbiweke hi kutaka wanu na loyi.
Here, just recently, there was a prophet who stood up among them that was vindicated the prophet, Zechariah, and he said that
Nasona lahawan ka kubana mi profeta loyi ayimeke eskar kabon. Loyi a tiyisisiwile ku va a ri miprofeta Zakariya kutani u vurile leswaku,
you daughters of Jerusalem and you daughters of Zion, rejoice, shout, scream out.
N'wina vana va Yerusalema na n'wina vana va Siyoni, tsakani mi ba minkulungwana, huwelelani.
For your king comes to you, meek and lowly and humble, riding upon the foal of an ass.
Hikuva hosi ya n'wina hi leyi taka eka n'wina hi loyi a rhuleke na ku tiyisa ehansi na ku titsongahata loyi a khandziyeke n'wana wa mbhongolo.
And here are those people that read that scripture day by day, watched him come riding in and cried, "Who is this?"
Kutani hi lava vanhu lava ya a va hlaya matsalwa siku na siku va n'wi hlaleleke a ri ekuteni a khandziyile kutani va huwelela va ku i mani ya loyi wa vona.
God fulfilling his word to the people that should have known what it was, but they didn't know it.
Xikwembu a xi ri eku hetisekiseni ka rito ra xona eka vanhu lava a va fanele va tivile leswi a ri ri xiswona kambe a va ri tivanga.
When God fulfills his word, it always causes an attraction. Always does.
Loko Xikwembu xi hetisekisa rito ra xona hi mikarhi hinkwayo xi koka rinoko.
Causes an attraction. For it is the unusual.
Swi endla tano nkarhi hinkwawo swo koka rinoko hikuva hi leswi nga tolovelekangiki.
So unusual when he fulfills his word to the modern trend of the day.
A swi tolovelekanga loko xi hetisekisa rito ra xona eka maendlelo ya siku ra ximanguva lawa.
Because the modern trend of the day don't believe in it. They had their own way.
Hikuva maendlelo ya siku ra ximanguva lawa a ya pfumeli eka swona. Va na ndlela ya vona vinyi.
Now, we see and let us go back in the scriptures and take some other unusual events. Just for a few more minutes. When God fulfilled his prophecy.
Sesi a swi vona kutani a hi tlheleleni ematsalweni ivi hi teka tin'wana timhangu leti nga tolovelekangiki ntsena eka timinetso tin'wana to engetela loko Xikwembu xi ta va xi hetisekisile vuprofeta bya xona.
When God says anything, he's going to do it.
Loko Xikwembu xi vula swo karhi xi ya eku swi endleni.
All heavens and earth will pass away, but that word can never pass away.
Matilo hinkwawo na misava swi ta hundza kambe rito rero ri nga ka ri nga hundzi.
So it usually causes a scene, an unusual scene.
Swi nga leswi ri tshamela ku vanga mbono, mbono lowu nga tolovelekangiki.
Notice how ridiculous that the word of God to a people who's supposed to believe it, and yet it's so unusual, they cried, "Well, what's this?"
Xisisani, hi laha rito ra Xikwembu ri hlekisaka ha kona eka vanhu lava a va fanele ku ri pfumela, nakona hambi swi ri tano, a ri tolovelekanga hi laha va huwelelaka. Hi swona, i yini leswi?
Where'd you get that stuff? Who is this? What is this?
Xana, u swi kuma kwihi swilo sweswo? I mani loyi? I yini leswi?
When they ought to have been screaming, "Hosanna to the King that cometh in the name of the Lord."
Loko a va fanele ku va va ri eku huweleleni, "Hosanna eka hosi leyi taka hi vito ra hosi."
But there's just a little group doing that. Just a little group.
Kambe o ko va na ntlawa wutsongo lowu endlaka sweswo. Ntsena ntlawa wutsongo.
Of 4,000 years of prophecy for the greatest thing that could ever happen to the nation.
Eka munhu wa magidi ya malembe ya vuprofeta ya nchumu lowu kulukumba lowu a wu ta humelela etikweni.
For all the hope of the dead rested upon it.
Hikuva ku tshemba hinkwako ka lava feke a ku tshamile ehenhla ka wona.
All the future laid in it.
Vumundzuku hinkwabyo a byi tshamile eka wona.
And the religious people that claim they believe it were screaming out, "Who is it?"
Kutani vakhongeri lava a va koxa leswaku va wu pfumela a va ri eku huweleleni i mani xana.
What's this attraction? Something unusual. About the same. Just don't change. Not unusual.
Nakona i yini xikoka rinoko lexi nchumu lowu nga tolovelekangiki. Wa fana ntsena a wu cinci na sweswi wa ha ri lowu nga tolovelekangiki.
Let's see some of the unusual things that are just said.
A hi voneni swin'wana swa leswi nga tolovelekangiki tanihi laha ndzi nga ha ku swi vula.
What was the attraction just before judgment struck the world and destroyed it by water?
Shana akure yini leshi ashikoka rinoko loko ku avanyisa ku nga se bamisava na ku herisa hi mati.
An old man, around 120 years old, building a boat when there was no water to float it in.
Mukhalabya wa kolomu ka 120 wa malembe hi vukhale a ri eku akeni ka ngalava loko ku nga ri na mati yo yi papamarisa kona.
Up there for years, standing in the door, building away on the interior, on the inside, and pitching it, inside and out.
Kwala hehla, malembe yo tala, a yimile enyangweni, a aka kuya ekule ka vundzeni, le ndzeni, na ku yi lema endzeni ni le handle.
Say the world's going to be swallowed up with water. The great scientific age.
Kutani aku, misava yi ya ekumitiweni hi mati. Nguva ya sayense leyikulu.
What is that pounding up on the hill up there?
Shana, iku belela ka yini loko ku nga le xigangeni.
Why is an old man by the name of Noah? And he's up there, the old fanatic.
Hikokwalaho ka yini emukhalabya loyi vito ra yena ku nga Noah, nakona i kwale henhla bayizani wa khale.
The old man stood in the sun too long. His sunstroke.
Mukhalabya loyi u yimile edyambyini nkarhi wo leha u biwe hi dyambu.
He's out of his mind. And he's building what he calls an ark. And saying waters is coming from up there where there is no water. And it's going to float all the people out.
U hlangane nhloko kutani u le ku akeni ka lexi a xi vitanaka ngalava nakona u vula leswaku mati ya le kuteni kusuka ehenhla laha ku nga riki na mati naswona ya ta papamarisa vanhu hinkwavo hinkwako.
And everybody that don't hear his message and everybody that won't come into that ark is going to be drowned.
Nakona hinkwavo lava nga yingiseki hungu ra yena na hinkwavo lava nga taka va nga ngheni engalaveni va ya ekunweleni.
Did you ever hear such a thing? It was an unusual attraction.
Shana, mekale misito seso, akuri kukoka akari noko, loko nga tolobele kangiki.
I imagine when the people wanted a good laugh, they went up and stood before the ark door and laughed.
Ndas anakanya, loko vanu valava kuseka, aba yale hesa kutani, vayima emasweni kanyangwa, wangalava, evi baseka.
Why, you said it was going to rain 100 years ago.
Ikokola ukayini. Ute kutava na mfula zana ra malembe la wayanga hunza.
Grandpa told me he heard you up here saying it's going to rain.
Kokwana wa xinuna unze dzerile leswaku ukutwili kona kwala uri kare ubule leswaku kutava na mfula.
And you're still beating around on this old piece of wood up here?
Nakona wari eku gongenzeleni ka xiphemu lexa khale xa ri hunyi la haya.
Why don't you get next to yourself?
Ikwala uka yini?
But it was God getting ready to confirm a promise and to fulfill a prophecy that his prophet had made.
Kambe, akuri xikwembu, xitilulamiselaka, ku tiyisisa xitshembiso, na ku hetisekisa vuprofeta lebyi endliweke hi muprofeta wa xona.
Very unusual. God fulfilling his promise to Noah while others was laughing.
A swi tolovelekanga xikwembu xi ri eku hetisekiseni ka xitshembiso xa xona eka Noa loko lavan'wana va ri eku hlekeni.
God was also getting ready to make history to show to others even to this day that he keeps his word.
Xikwembu nakambe a xi ri eku tilulamiseleni ka ku endla matimu yo komba van'wana hambi ku ri namuntlha leswaku xa ha ri hlayisa rito ra xona.
No matter how unreal it seems unreasonable, he still keeps his word.
Swi nga ri na mhaka hi laha swi tikombaka swi nga ri swa xiviri na ku va swi nga ri leswi twisisekaka xa ha hlayisa rito ra xona.
He was making an example out of that old man pounding on that ark for these people here in America tonight and all over the world.
A xi ri eku endleni ka xikombiso hi mukhalabya ya loyi a belela ngalava yaleyo eka vanhu lava kwala eAmerika visiku lebyi na le misaveni hinkwayo.
No matter what science says, what they say, this, that, or the other, He still keeps his word. He was making history.
Swingarina mhaka leswaku science yiri yini leswi va swivulaka leswi sweswo kumbe leswin'wana xa ha ri hlayisa rito ra xona a xi ri eku endleni ka matimu.
What was the attraction one day? An unusual thing happened back in the wilderness. And it was a bush that was on fire.
Xana i yini lexi a xi koka rinoko siku rin'wana nchumu lowu nga tolovelekangiki wu humelerile hi le mananga nakona a ku ri xihlahla lexi pfurhaka.
And a runaway prophet was standing down in the wilderness.
Kutani muprofeta loyi a ri eku balekeni a yimile kwale mananga.
He never heard no voice. Never heard no sound. But he looked and seen an unusual thing up on top of the mountain.
Anga kalanga atwa rito. Anga kalanga atwa mfumawulo. Kambe ulangutisile ibi a bona nchumu lowu nga tolovelekangiki ehla ka ntshava.
God was trying to attract his attention. Same is it today.
Xikwembu a xi ringeta ku koka rinoko ra yena swa ha fanana namuntlha.
God was getting ready to fulfill his word by his prophet Abraham.
Xikwembu a xi tilulamisela ku hetisekisa rito ra xona hi muprofeta wa xona Abraham.
Your seed shall sojourn 400 years in a strange land. I'll bring them out with a mighty hand.
Vatukulu ba wena va ta ya luvela etikweni rimbe ku ringana munhu wa mazana wa malembe ndzi ta va humesa hi voko ra matimba.
And he was preparing a man for the job as he was preparing an ark for a safety place for all who would believe.
Kutani a xi ri eku lulamiseni ka wanuna leswaku a ta tirha tanihi laha a xi ri eku lulamiseni ka ngalava leswaku yi ta va ndhawu ya vuhlayiseko eka hinkwavo lava nga ta pfumela.
God put this bush on fire, and this sheep herder, Moses, said, I will just turn aside to see what this strange thing means.
Xikwembu xi hisile xihlahla lexi ndzilo nakona murisi loyi muxe u te ndzi to rhendzelekanyana ndzi vona leswi nchumu lowu nga tolovelangiki wu vulaka swona.
And when he got Moses up to the bush, he spoke to him.
Kutani loko xi yisile muxe lexihlahleni xi vulavurile na yena.
What was the attraction later in the pilot's hall when this sheep herder drove down a stick and it turned into a serpent? God fulfilling his promise to Moses.
Xana a ku ri yini lexi nga vuya xi koka rinoko eholweni ya Pilato loko murisi wa tinyimpfu loyi a ta va a hoxile nhonga ehansi kutani yi hundzuka nyoka xikwembu a xi hetisekisa xitshembiso xa xona eka muxe.
What was the attraction at the Dead Sea when Pharaoh's horses was all astonished?
Xana a ku ri yini leswi a xi koka rinoko elwandle ro fa loko tihanci ta Farao hinkwato ti hlamarile?
When they seen a wind come down from the heavens and part the Red Sea from right to left.
Loko ti vonile moya wu xika hi le matilweni kutani wu ava lwandle leri feke kusuka exineneni ku ya eximatsini.
And a poor bunch of slaves walking in the duty of God walk across that on dry land.
Nakona ntlawa wa mahlonga ya swisiwana ya ri karhi ya famba ehansi ka vulanguteri bya Xikwembu ya tsemekanya emisaveni leyi omeke.
What was it? God keeping his word.
A ku ri yini xana Xikwembu xi ri eku hlayiseni ka rito ra xona?
The deadness moved away. A living people went across.
Ku fa ku yile ekule vanhu lava hanyaka va tsemekanya.
And a spiritually dead people tried to impersonate it and drowned it.
Kutani vanhu lava feke eximoyeni va ringetile ku swi encenyeta kutani va fa.
God fulfilling prophecy and making history.
Xikwembu xi hetisekisa vuprofeta na ku endla matimu.
That was the attraction at the Dead Sea.
Sweswo a ku ri leswi kokaka rinoko elwandle leri feke.
What was the attraction the second day after that? At Mount Sinai.
Sana a ku ri yini leswi a swi koka rinoko hi siku leri landzelaka endzhaku ka sweswo entshaveni ya Sinai.
When all the people was commanded not to come at their wives.
Loko vanhu hinkwavo va lerisiwile ku va va nga yi eka vavasati va vona.
When they asked to wash your clothes and sanctify themselves and gather around the mountain.
Loko va komberiwile ku hlantswa swiambalo swa vona na ku ti kwetsimisa kutani va hlengeletana entshaveni.
Where a man by the name of Moses had said he met God in a pillar of fire.
Laha wanuna loyi hi vito ra yena ku nga Moshe a vuleke leswaku u hlanganile na Xikwembu elengavini ra ndzilo.
And God had said to Moses, I'm going to come down amongst the people.
Nakona Xikwembu xitere eka Moshe ndzi ta xikela exikarhi ka vanhu.
I'm going to confirm that what I told you and who I am, I'm going to show them that I am that God.
Ndzi ta ya tiyisisa leswi ndzi ku byeleke swona na leswaku hi mina mani. Ndzi ta va komba leswaku hi mina Xikwembu xexo.
That was attraction. God fulfilling his word.
Sweswo hi swona leswi a swi koka rinoko. Xikwembu xi ri eku hetisekiseni ka rito ra xona.
What was the attraction one day in history where a nation had forgot God?
Xana a ku ri yini leswi a swi koka rinoko siku rin'wana eka matimu laha tiko a ri rivele hi Xikwembu?
Where the people had become formal and indifferent.
Laha vanhu a va hundzukile lavo tikota na ku honisa.
Where the priests had all went with the modern trend.
Laha vaprista a va fambile na maendlelo ya ximanguva lawa.
The prophets prophesied according to the will of the priest.
Vaprofeta a va profeta hi ku ya hi ku rhandza ka vaprista.
In that day, as usual, they had one man that they thought was a fanatic.
Nakona hi siku rero tani hi ntolovelo a va ri na mukhalabya loyi a va ehleketa leswaku a ri bayizar.
He talked about women wearing paint and everything, and he was a kind of odd sort of a guy.
A vulavula hi vavasati lava toleke pende na hinkwaswo, nakona a ri muxaka wa vanhu vo ka va nga tolovelekanga.
And this old fellow had come down and said to the king, not even dues go to call, come until I call for it.
Kute loko mukhalabya loyi a rilerile kutani a byela hosi a ku hambi ku ri mbera yi nga ka yi nga vitana kuwa ku kondza ndzi yi vitana.
And we find out then that he had hid himself and run away from it. And he hid out in the wilderness somewhere.
Kutani hi kuma leswaku endzhaku leswaku a tutumbetile na ku tsutsumela ekule naswona, nakona a tumberile kun'wana le mananga.
The company thought that maybe he had starved to death or perished.
Vanhu lavan'wana a va ehleketela leswaku u sikile hi ndlala a fa kumbe a lova.
But he had been fed pretty well. Water too.
Kambe a ri ku phameriweni kahle ngopfu a tlhela a nyikiwa mati na wonawo.
And here he was, come down, and said, do you see that I have thus saith the Lord?
Kutani hi loyi a rhelelaka na ku vula leswaku, xana wa swi vona leswaku ndzi na leswi hosi yi swi vulaka?
Now, if you're not convinced yet, let's go up to the top of the mountain and prove who's God.
Sweswi loko u nga se swi kholwa, a hi le henhla ka ntshava kutani hi ya khorisana leswaku Xikwembu hi xihi.
For he had another vision from the Lord.
Hikuva u vile na xivono xin'wana kusuka eka hosi.
He said, choose you an altar and make it, and choose ox and slay him.
U te tihlawuleleni altari kutani mi endla, nakona mi hlawula nkuzi kutani mi dlaya.
I'll make an altar of the Lord. And also, I will put ox on mine.
Ndzi ta endla altari ya hosi, kutani na minavu ndzi ta vekela nkuzi eka ya mina.
We'll both make a sacrifice and let the God that's God answer.
Havumbirhi bya hina hi ta endla gandzelo, Kutani pfumelela xikwembu lexi nga xikwembu xi hlamula.
He would have by no means done that if the Lord hadn't told him. He said so later.
Atavana switsongo anga swi endlanga sweswo loko hosi ayi nga n'wi byelanga. U vule tano endzhaku ka swona.
I've done this all this at your command, Lord.
Ndzi endlile leswi hinkwaswo leswi hi ku lerisa ka wena hosi.
But what's the attraction?
Kambe xana i yini lexi kokaka rinoko?
It's got 400 priests standing on the hill. And the king up there in his chariot with all of his armors and guards standing around.
Shina mune wa mazana ya maprista lava yimeke exigangeni na hosi yiri kwali hehla egolonyini ya yona na hinkwato tinguvu ta yona ta nyimpi na varindzi va irendzerile.
And this old woolly fuzzy face looking man, bald head and hairs hanging down over his face.
Na kona loyi wa khale wa wulu wanu na wa xikandza xa boya wa nhloko ya mpandla na msisi leyi chikinyaka a hehla ka xikandza xa yena.
Piece of sheepskin draped around him, hairs all over his body, standing up there with a stick in his hand, the crucifix in the other hand.
Xitlakati xa dzovo ra nyimpfu xi tlhandlekiwile emirini wa yena na msisi emirini wa yena hinkwawo a yimeri kwalahaya na nhonga evokweni ra yena na bodlhela ra mafurha evokweni lerin'wana.
That just said 3 years and a half before that, not even dew will fall till I call from it, for it.
Loyi a kuvula malembe ya nharu na hafu ku nga se fika sweswo hambi yi ri mbera yi nga ka yi nga wi ku kondza ndzi vitana eka yona.
Taking the place of God with such things as halos and shatters and all they talk about.
A teka ndhawu ya xikwembu na swilo leswo tani hi malayiti ya xirhendzevutani na mindzhuti na hinkwaswo leswi va vulavulaka hi swona.
And here that old fanatic standing up there on the hill, bringing all these people up there.
Kutani hi loyi bayizani lowa khale a yimeke le xigangeni a nga eku tiseni ka vanhu lava hinkwavo kwale henhla.
What was that attraction?
Xana i yini lexi a xi koka rinoko?
It was God fixing to vindicate his prophet to be right. It was God fulfilling prophecy.
A ku ri xikwembu xi lulamiselaka ku tiyisisa ku va miprofeta wa xona a ri wa ntiyiso. A ku ri xikwembu xi hetisekisaka profeta.
God also making history, fulfilling the word.
Xikwembu nakambe xi ri ku endleni ka matimu xi hetisekisa rito.
A few hundred years after that, there was a man anointed with that same spirit.
Mazana mangari mangani ya malembe endzhaku ka sweswo a ku ri na wanuna loyi a totiwile hi moya lowo fanaka.
And he come out of the wilderness, not connected with any organization, so his daddy was an organization man, a priest of an order.
Nakona u tile a huma enhoveni a nga tihlanganisanga na vandla na rin'we hambileswi papa wa yena a ri wanuna wa vandla muprista hi xiyimo.
But he come out of the wilderness dressed with a sheepskin around him.
Kambe u tile a huma enhoveni a ambarile dzovo ra nyimpfu emirini wa yena.
Hair all over his face, instead of being gray, it was black.
Na msisi exikandzeni xa yena hinkwaxo ematshan'wini yo va ya pun'wa a yi ri ya ntima.
What was this man's attraction that attracted all Jerusalem and Judea?
Xana a ku ri yini xi koka rinoko xa wanuna loyi lexi a xi koka rinoko ra Yerusalema hinkwaro na Yudeya ke?
Some of them going out said there's a wild man down there. He's trying to drown the people in water. Who ever heard of such a thing as that?
Van'wani va vona a va huma kutani va ku ku na wanuna wa nhova le hansi u le ku ringeteni ka ku nwerisa vanhu ematini. I mani loyi a nga tshama a twa hi nchumu wo tanihi wolowo?
Others were curious and saying this must be the Messiah.
Van'wani a va ri ku tivutiseni va ri karhi va ku loyi u ta va a ri Mesiya.
One of them said it could be one of the prophets.
Un'wani wa vona a ku ku nga va ku ri un'wani wa maprofeta.
They didn't know what to think, but what was it?
A va nga xi tivi lexi va ka xi ehleketaka kambe a ku ri yini xana?
It was God fulfilling Isaiah 40.
A ku ri xikwembu chihetisekisaka Isaiah 40.
Where he said, behold, what he would do in the last days. How he would send his servant. What he would do.
La shubuleke leswaku, bonani, leswi a xi ta swi endla emasikwini yo hetelela. Hi laha a xi ta rhumela nandza wa xona na leswi a ta swi endla.
Then we find a few weeks after that, that man being so positive of his message, till he said,
kutani hi kuma leswaku mavhiki mangari mangani endzhaku ka sweswo wanuna yaloye a ri na ntiyiso hi hungu ra yena ku kondza a ku,
there's one standing in among you whose shoes I'm not worthy to bear.
Ku na un'wana loyi a yimeke exikarhi ka n'wina loyi ndzi nga fanelangiki ku khumba tintangu ta yena.
He will baptize you with the Holy Ghost and fire, as I baptize with water.
U ta mi khuvula hi moya lowo kwetsima na ndzilo tanihileswi ndzi mi khuvuleke hi mati.
One day an ordinary young man, about 30 years old, walked down and was baptized.
Siku rin'wana leri tolovelekeke jaha kwalomu ka 30 wa malembe hi vukhale u rhelerile kutani a ya khuvuriwa.
And when this man came, there was such an attraction by the prophet.
Kute loko wanuna loyi a ya ku vile na xikoka rinoko xo karhi eka miprofeta.
The prophet acted strange that day.
Muprofeta u vile na swendlo leswi nga tolovelekangiki siku lero.
The congregation couldn't help from watching the action of that prophet when he was debating with the priest across the river.
Hlengeletano a yi nga koti ku tikhoma hi ku vona swendlo swa miprofeta yaloye loko a ri karhi a njhekanjhekisana na vaprista entsungeni wa nambu.
They said, God built this altar. God told us to do this.
Va te, Xikwembu xi akile altari leyi. Xikwembu xi hi byerile ku endla leswi.
Moses is the prophet. We believe Moses. The sacrifice will never be done away with.
Moshe i miprofeta. Hi pfumela Moshe. Gandzelo ri nga ka ri nga herisiwi.
I can hear John answer back. Said, have not you read in the scripture what Daniel the prophet said?
Ongenza ngutso Yohana a hlamula aku sana a mishi hlayanga ematsalweni leswi mi profeta Daniel a swivuleke.
The daily sacrifice will be done away with.
Gandzelo ra masiku hinkwawo ri ta herisiwa.
That hour has arrived.
Swinga leswi awara yaleyo yi fikile.
Have not you read what Isaiah said in the 40th chapter?
Sana a mihlayanga leswi Isaya a swivuleke eka ku avanyisa ka vu 40.
The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord.
Rito ra loyi a huwelelaka emananga, lunghisani ndlela ya hosi.
There's two prophecies for me.
Ku na vuprofeta byimbirhi ha mina.
And another thing, did not you recognize our prophet 400 years ago, Malachi?
Nakona nchumu wun'wana, sana a mi n'wi lemukanga muprofeta wa hina eka mune wa mazana ya malembe lawa ya hundzeke Malakiya.
When he spoke in the third chapter, he said, behold, I send my messenger before my face to prepare the way.
Loko a vulavurile eka ku avanyisa ka vunharhu a ku, vonani ndzi ta rhuma ntsumi ya mina emahlweni ka mina yi ta lunghisa ndlela.
Don't you know this fulfills prophecy? Prophecy was being fulfilled.
Xana a mi swi tivi leswaku leswi swi hetisekisa vuprofeta? Vuprofeta a byi ri eku hetisekeni.
And about that time, the prophet turned and said, behold, there comes the Lamb of God that takes away the sin of the world.
Hi nkarhi walowo muprofeta u hundzulukile kutani a ku, vonani hi sweswo xi nyi pfana xa Xikwembu lexi susaka xidyoho xa misava.
Now what's the attraction?
Xana i yini lexi kokaka rinoko sweswi?
It's changed from the prophet to his prophecy.
Swi cincile kusuka eka muprofeta ku ya eka vuprofeta bya yena.
Now notice what comes to pass.
Swisisani leswi nga ta humelela sweswi.
Here comes an ordinary man, known of no one, a carpenter's son, come walking out in the water. When John the great prophet said, I have need to be baptized with thee, why comest thou to me?
Hi loyi a taka wanuna wo toloveleka a nga tiviwi hi munhu n'wana wa muvatli u tile a huma ematini loko Yohana muprofeta lonkulu a te, hi mina ndzi faneleke ku khuvuriwa hi wena hikwalaho ka yini wena uta eka mina xana?
He said, suffer that to be so. But as a prophet and the word, it behooves us to fulfill all righteousness.
Aku pfumelela sweso swivatano kambe tani hi muprofeta na rito swi fanerile ku hetisekisa leswo lulama hinkwaswo.
So he understood the sacrifice had to be washed before presented, and he baptized him.
Swi nga leswi u swi twisisile leswaku gandzelo ri fanele ku hlantswiwa loko ri nga se humesiwa kutani u n'wi khuvurile.
Now there's another attraction takes place when he went up out of the water.
Sweswi ku vile na xikoka rinoko xin'wana lexi humeleleke loko a ta huma ematini.
This prophet who had been so loyal to declare his age and the time.
Miprofeta loyi a veke lowo tshembeka ku vula vukhale bya yena na nkarhi.
He looked up and he saw the heavens open.
U langutile ehenhla kutani a vona matilo ya pfuleka.
He saw the Spirit of God like a dove descending upon him.
U vonile moya wa Xikwembu wu fana na tuva wu xikela ehenhla ka yena.
And a voice saying, this is my beloved son in whom I'm well pleased.
Kutani rito ri ku loyi i n'wana wa mina loyi ndzi n'wi tsakelaka.
God was vindicating a prophet's message what was attracting the attention at the Jordan.
Xikwembu a xi ri eku tiyisiseni ka hungu ra miprofeta leri a ri koka rinoko eJordan.
Our brother sang a while ago, he was supposed to sing. On the hills far away stood an old rugged cross.
Buti a ri ku yimbeleleni ku nga ri khale kumbe a fanele ku yimbelela entshaveni ya le kule ku yimile xihambani xo gwanya xa khale.
What's the attraction on Mount Calvary?
Xana i yini lexi kokaka rinoko entshaveni ya xihambano?
When we see the religious world had condemned him, and the Roman government had sentenced him to death.
Loko hi vona misava ya swa vukhongeri yi n'wi avanyisile naswona mfumo wa Roma wu n'wi avanyisele rifu.
And here he was, hanging between two malefactors, starving for a drink, blood running out of his body.
Nakona hi loyi a lengalengaku exikarhi ka swigevenga a tswatora ra swona ngati yi ri eku khulukeni yi huma emirini wa yena.
There he hangs, crying, my God, my God, why has thou forsaken me?
Hiluya a lengalenga a ri karhi a rila, Xikwembu xanga, Xikwembu xanga, u ndzi tshikele yini?
And the religious people standing there looking at it.
Kutani vakhongeri lava a va yimile kwalahaya va langutisile.
Little did they know that the prophecy of the Old Testament was being met right there at Calvary that time.
A va nga swi tivi leswaku vuprofeta bya Testamente ya khale a byi ri eku hetisekeni lahaya exihambanweni hi nkarhi wolowo.
David himself wrote, I fell into the spirit like all prophets. He acted like it was him.
Davida yeshe utsarile, u endlile, u werile emoyeni ku kotisa vaprofeta hinkwavo, a endla onge a kuri yena.
David cried in the 22nd Psalm, my God, why hast thou forsaken me?
Davida arila eka tipisalema ta 22, Xikwembu xanga, u ndzi tshikele yini?
All my bones, they stare at me.
Marambo ya mina hinkwawo ya ndzi honekerile.
They pierce my hands and my feet.
Va tlhavile swandla swa mina na mikondzo ya mina.
David speaking like it was him.
Davida a vulavula onge a ku ri yena.
And it wasn't David, it was Christ in David.
Naswona a ku nga ri Davida, a ku ri Kreste eka Davida.
And here the very prophecy that went forth of all the different prophets was being fulfilled on Mount Calvary.
Kutani lahawani byona vuprofeta lebyi vuriweke bya hinkwavo vaprofeta vo hambanana a byi ri eku hetisisiweni entshaveni ya xihambano.
What's the attraction on Mount Calvary? God fulfilling his word.
Xana i yini lexi kokaka rinoko entshaveni ya xihambano? I Xikwembu xi hetisisaka rito ra xona.
Another attraction was on the mount was on the day of Pentecost.
Xikoka rinoko xin'wana lexi a xi ri entshaveni a xi ri hi siku ra Pentecosta.
When all of them was up there in religious feast, thought they got rid of all the fanatics.
loko hinkwavo ka vona va ri kwele khubyeni wa vukhongeri va ri karhi va ehleketa leswaku va va hetile va bayisani hinkwavo.
They hadn't heard from him for 10 days.
A va twanga nchumu hi vona ku ringana khume ra masiku.
All of a sudden, like a beehive, they broke out of the top of the building.
Hi xitshuketani tani hi xisaka xa tinyoxi va phohlile hi le henhla ka muako.
Out into the streets of screaming and carrying on.
Va ya ehandle exitarateni va ri karhi va huwelela na ku ya emahlweni.
What is this? What meaneth this? Are all these men drunk?
I yini leswi? Swi vula yini leswi? Xana vanhu lava hinkwavo va pyopyiwile?
Watch!
Vonani!
And a prophet stood up among them as the order of a prophet should be.
Kutani muprofeta u yimile exikarhi ka vona tanihi laha xiyimo xa muprofeta xi faneleke ku va xiswona.
He said, ye men of Israel, and you that dwell in Judea, in Jerusalem, let this be known unto you and hearken to my words.
Ivi aku, vavanuna va Israele, na n'wina vaaki va Yudiya, eJerusalema, tivani leswi, nakona mi yingisa swinene marito ya mina.
These are not drunk like you think they are.
Vanhu lava a va pyopyiwanga hi laha mi anakanyaka ha kona.
But this is that. Which is spoken of by the Lord to Joel the prophet.
Kambe hi leswi hosi yi swivuleke hi Yuel wa miprofeta.
It shall come to pass in the last days I'll pour out my spirit upon all flesh.
Swi ta humelela hi masiku ya makumu ndzi ta chela nyama hinkwayo hi moya wa mina.
That was the attraction.
Sweswo hi leswi a swi koka rinoko.
The religious people, after crucifying the Prince of Life and everything, still didn't see the promise of the coming of the Holy Spirit.
Vanhu va swa vukhongeri endzhaku ko vamba hosana ya vutomi na hinkwaswo va tamile hi va nga ri ku xi voneni xitshembiso xa ku vuya ka moya lowo kwetsima.
The attraction, who is this? What meaneth this? What's the matter with them people?
Lexi kokaka rinoko i mani loyi? Swi vula yini leswi? Xana xiphiqo xa vanhu lava i yini?
Oh man, it's the same today.
Oh, mina, so fana na namuntlha.
We'll bypass a lot of this to bring it to this hour.
Ita hundza swo tala swa swona ku swi fikisa eka awara leyi.
The same thing is today.
I nchumu lowu fanaka namuntlha.
The same thing is taking place, the same questions asked. What's all that racket?
Nchumu lowu fanaka wu le ku humeleleni. Xivutisi lexi fanaka xi le ku vutisiweni. Xana huwa leyi hinkwayo i ya yini?
Look up and down the street, Carson, Michigan, Florida, from Maine to California.
Valanguta ehehla na le hansi ka switarata, timovha kusuka eMichigan, kuya eFlorida, kusuka eMaine, kuya eCalifornia.
This morning when I was riding out right afternoon, I was going down the street, wife and I was looking at license on cars. That's where I thought of this text.
Michelle, loko ndzi ri karhi ndzi khandziya kumbe ni hlikani a hi ri eku rheleleni hi xitarata mina na nsati a hi ri eku languteni ka mintsariso ya timovha hi kona laha ndzi ehleketeke hi tsalwa leri. Xana swi vula yini leswi?
Just as it said, where the carcass is, there the eagles will gather.
Tsanatani hi laha ri swi vuleke laha ntsumbu wu nga kona.
I said to my wife, honey, you remember the last night when I had to say goodbye to everything that was dear to me on earth and go into the fields to start something that God had said do?
Ndzi byerile nsati wa mina, katanga, wa tsundzuka vusiku bya tolo, loko ndzi ta va ndzi fanele ku lela hinkwavo lava rhandzekaka ka mina emisaveni, kutani ndzi ya emasin'wini.
You sing that song, oh, they'll come from the east and the west.
U yimbelerile risimu rero, oh, va ta va huma evuxeni na le vupela dyambu.
They come from the lands afar.
Va huma ematikweni ya le kule.
To feast with our king, to dine as his guest.
Ku ta tlangela na hosi ya hina, ku ta dya tanihi vaendzeri va yona.
How blessed these pilgrims are.
Lava enzeri lava vakatakeke hakona.
Beholding his hallowed face aglow with love divine.
Ku vona xikandza xa yona lexi kwetsimisiweke leswi vanga maka hi rirhandzu ra matimba.
The partakers of his grace, that gems in his crown will shine.
Vaaveriwa lava katsekeke va tintswalo ta yona, tanihi laha maribye yo hlawuleka ya nga ta vangama exidlodlweni xa yona.
That's what the attraction is.
Sweswo hi leswi kokaka rinoko.
The predestinated seed of God who can't do nothing else but follow it.
Mbewu ya Xikwembu leyi hlawuleriweke emahlweni leyi nga ta ka yi nga endli nchumu handle ko swi landzela.
Means more than life to us.
Hi leswi tlulaka vitomi eka hina.
Take our lives, but don't take that.
U nga teka vitomi bya hina, kambe sweswo u nga ka u nga swi teki.
What is the attraction?
Xana i yini leswi kokaka rinoko?
God as usual, fulfilling his word.
Xikwembu tanihi ntolovelo xi hetisekisa rito ra xona.
He's fulfilling the word of Zechariah. Again, the prophet Zechariah.
Xi le ku hetisekiseni ka rito ra Zechariah nakambe ra miprofeta Zechariah.
We read the ninth verse a while ago when Jesus entered his temple, riding or entered Jerusalem, riding on a little white donkey.
La handzi ka hlanzi mana ya vunkaye ku nga ri khale ngopfu. Loko Yesu a nghena etempeleni ya yena a khandziyile kumbe ku nghena eJerusalema a khandziyile leswintsongo ximbongolwani xo basa.
The prophecy was fulfilled that Zechariah said.
Ku profeta lethu Zechariah a byi vuleke byi hetisekile.
Here it is. Rejoice greatly, O daughters of Zion, shout, O daughters of Jerusalem.
Hi lebyi tsakani swinene, O vanhwana va Siyoni, mi ba mikulungwana, O vanhwana va Yerusalema.
Behold, our king is coming unto thee.
Vonani, hosi ya n'wina hi leyi taka eka n'wina.
He is just and having salvation, lowly, riding upon an ass, and upon the colt, the foal of an ass.
Hi loyi a lulameke, nakona u na ku hlayiseka. I xisiwana loyi a khandziyeke mbongolo xi nga ximbongolwana xa xisati n'wana wa mbongolo.
That's what the attraction was at Jerusalem, at the religious headquarters.
Sweswo hi leswi a swi koka rinoko eJerusalema, entsindza wa swa vukhongeri.
Now we see a last day happening.
Sweswi hi vona leswi nga ta humelela hi siku ra makumu.
Let's just turn a few pages on in Zechariah and see what he said about it.
Ntsana a hi pfuleni mapheji mangari mangani eka Zakariya kutani hi vona leswi a swi vuleke mayelana na swona.
Let's turn over then for the last days.
A hi hundzuluxeni eka masiku yo hetelela sweswi.
That was the middle age. Let's turn now to the last days.
Liya a ku ri nguva ya le xikarhi. A hi hundzulukeleni eka masiku ya makumu sweswi.
And turn over to Zechariah, the 14th chapter. And beginning with the fourth verse, and listen.
Kutane a hi pfuleni eka Zechariah ku avanyisa ka vukhume mune nakona hi sungula hi ntsimana ya vumune kutane mi yingisa.
And we're going to read down a portion of the scripture, about 9 verses, from 4 to 9. Listen close.
Nasona ya eku hlayeni ka xiphemu xa matsalwa kwalomo ka tindzimana ta nkaye kusikala eka ya vumune kuya eka ya vunkaye. Yingisani hi vukheta.
And it's prophesying of his coming. The last days. Listen close now.
Nakona yi profeta hi ku vuya ka yena masiku ya makumu. Yingisani hi vukheta sweswi.
This is thus saith the Lord. It's the scripture, Zechariah 14.
Leswi hosi yi swi vulaka i matsalwa Zechariah 14.
Remember Zechariah 9, what it said? And they didn't recognize it.
Ma hi tsundzuka Zechariah 9. Leswi yi swi vuleke xana nakona a va yi lemukanga.
Now what is it today, Zechariah 14, speaking of his coming?
Sweswi i yini namuntlha Zechariah 14 yi vulavula hi ku vuya ka yena.
And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives again.
Kutani milenge ya yena yi ta yima hi siku rero ehenhla ka ntshava ya mutlhwari nakambe.
Which is before Jerusalem, on the east.
Lenga kusuna Yerusalema ihlalo ra busha.
On the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof towards the east and towards the west.
Kolaya tsaba ya mutwari yita phemeka kusikala esikari kuisa ebusheni ni kuisa eupela dzambu.
And there shall be a very great valley.
Kuko ku humelela nkova lowukulu.
Half of the mountain shall be moved towards the north and half towards the south.
Tlhelo rin'wana ra ntshava ri ta tshinetiwa ku yisa en'walungu kutani tlhelo ku yisa ezongeni.
And ye shall flee to the valley of the mountains.
Kutani mi ta tsutsumela enkoveni wa tintshava.
For the valley of the mountain shall reach from Azel. Yea, ye shall flee like you fled in the days of the earthquake, in the days of Uzziah, the king of Judah.
Hikuva nkova wa tintshava wu ta fika eEtel kunene mi ta tsutsuma. Ku kotisa loko mi tsutsuma hi masiku ya ku tsekatseka ka misava hi masiku ya Ozias, hosi ya Yuda.
Another earthquake. Splitting open the earth.
Ku tsekatseka kun'wana ka misava, ku pandza misava yi pfuleka.
If you want to follow out a scripture here, notice in this first, fifth verse, it applies that the cleaving of the Mount of Olives is due to an earthquake.
Loko mi lava ku landzelerisa matsalwa lahawani, xiyisisani eka ndzimana ya vutlhanu yi vula leswaku ku phemeka ka ntshava ya mutlhwari swi vangiwile hi ku tsekatseka ka misava.
And this is confirmed by Isaiah 29:6 and Revelation 16:9.
Nakona leswi swi tiyisisiwile hi Isaiah 29:6 na Hlavutelo 16:9.
Exactly, what is it?
Hakunene, xana i yini?
The same prophet told of his first coming, seen his second coming.
Mi profeta yaluya avuleke ta ku vuya ka yena, u vonile ta ku vuya ka yena ra vumbirhi.
Notice, as in the days of the earthquake.
Shisisani, ku kotisa hi masiku ya ku tsekatseka ka misava.
See what the earthquakes are doing? See the predictions of them?
Ma swi vona leswi ku tsekatseka ka misava ku endla ka swona, ma ku vona ku vumbiwa ka kona.
And the Lord your God shall come, and all his saints with thee.
Kutani hosi xikombu xa n'wina u tata a ri na vakwetsi mi va yena hinkwavo.
And it shall come to pass in that day. Hallelujah. In that day the light shall not be clear or dark.
Kutani swi ta humelela hi siku lero. Hallelujah. Hi siku lero leswaku ku vonakala a ku nga havi kona kumbe munyama.
But it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night.
Kambe ri ta va siku riri rin'we leri, siku riri rin'we leri tiviwaka hi hosi a ri nga vi nhlekani ni loko byi ri vusiku.
But it shall come to pass that in the evening time it shall be light. Oh God.
Kambe swi ta humelela leswaku hi nkarhi wa namadyambu ku vonakala ku ta va kona. Oh Xikwembu.
It shall be light about the evening time.
Ku vonakala ku ta va kona hi nkarhi wa namadyambu.
Same prophet. And the people is blind.
Mi profeta unwe nakona vanhu va pfalekile mahlo.
What's the attraction?
Xana i yini lexi kokaka rinoko?
Let's read a couple more verses.
Ai hlayeni tindzimana tingari tingani.
And it shall be in that day that the living water shall go forth from Jerusalem.
Esiku ni rero mati lama pfelelaka mata huma kusuka eJerusalem.
Half of them towards the former sea and half towards the higher sea.
Manwani ya wona makhulukela elwandle rele busheni kutani manwani ya wona makhulukela elwandle rele busikwini.
In the summer and winter shall it be, the gospel going forth both Jew and Gentile.
Sitama shiritano, hiri hunga na vushika, evangele hiya emahlweni havumbiri eka vayuda na vamatiko.
And the Lord shall be king over the earth in that day, and there shall be one Lord, and his name one.
Kutani Yehova utaba hosi ya misava hinkwayo hi siku rero. Yehova utaba unwe na vito ra yena ri va rin'we.
It shall be light about the evening time. Right! The way to glory you will surely find.
Ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa ni madyambu hi swona ndlela yo ya evukotsimeleni hakunene u ta yi kuma.
In the waterway is alive today.
Endleleni ya mati kuna ku bonakala namuntla.
Buried in the precious name of Jesus.
Fihliwani hi vito ro hlawuleka ra Yesu.
Young and old, repent of all your sins.
Lavantsongo na lavakulu hundzikani evidzoweni bya nwina hinkwabyo.
The Holy Ghost will surely enter in.
Hakunani moyo loko tsima u ta nghena endzeni.
The evening light has come.
Ku bonakala ka ne madambo ku fikile.
It is a fact that God and Christ are one.
Ente Yesu leswaku Xikwembu na Kriste e unwe.
See where we're at?
Ma ku bona laha hi nga kona.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our prophets foretold.
Matiku ya faleleka. Israel ri le ku pfukeni. Masingita lawa profeta va ya vumbeke.
That earthquake to the Gentiles to the last day.
Ku tsakatsaka loku ya ka misava eka va matiku hi siku ra makumu.
The Gentile days numbered. With horrors and cumbers.
Masiku ya matiko ya pimiwile hi swikomi leswi tlhaviweke.
Return, O dispersed, to your own.
Tlhelelani n'wina mi hangalakeke eka va ka n'wina.
You that's been kicked out in these arks carried on new carts, get out of there before death strikes you.
N'wina lava hlongoriweke kutani tiareka leti ti rhwariwa hi tigolonyi tintshwa, humani kwalano mi nga se biwa hi rifu.
God has confirmed it. It shall be so.
Xikwembu xisho tisisile, xitavatano.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament. Malachi, the fourth chapter. And read that little fourth chapter.
Ai pfuleni eka matsalwa ya nwana eka testament ya khale. Malachi ku avanyisa ka vumune, kutani hla ku avanyisa loku ntsongo ka vumune.
Behold, a day cometh that shall burn as an oven, and all the proud, yea, all that do wickedly, shall be as stubbles.
Bonani siku rata leri hisaka ku fana na ndzilo wa xitiko kutani vati ku kumuxa hinkwavo kunene hinkwavo lava endlaka leswo biha va ta kotisa byanyi bya ku oma.
Now this is not, this Malachi 3 was the first coming. Now here's the next coming.
Sweswi leyi a hi yaleyo i Malachi 3 a ku ri kuta ko sungula sweswi hi loko ku vuya loku landzelaka.
Even the Dr. Scofield here, I certainly don't agree with him in his footnotes, but he's got it lined out here, right?
Hambi ku ri Dokodela Scofield lawani a ndzi pfumelelani na yena eka vuxokoxoko bya yena kambe u swi vekile kahle lawani.
The commission of John, the Malachi 3, and the second coming of Christ and Elijah beforehand.
Xilerisi xa Yohana ku ya eka Malachi 3 na ku vuya ra vumbirhi ka Kriste na Eliya hi le mahlweni hi swona.
All the proud shall burn, up saith the Lord of hosts.
Va ti ku kumuxi hinkwavo va ta hisiwa, ku vula Yehovha wa mavandla.
And it shall leave them neither root nor branch.
Nakona a ku nga siyiwi timintsu hambi ku ri rhavi.
Where's the eternal hell then?
Kutani tikwihi tihele hi laha ku nga heriki xana.
But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness rise with healing campaigns, healing in his wings.
Kambe loko miri n'wina lava chavaka vito ra mina, dyambu ra ku lulama ri ta huma ri ri na mapfhumba ya ku hanyisa etipikwini ta rona.
You shall go forth and grow up as calves of the stall.
Mi ta huma kutani mi kula ku kotisa marhole ya le tshangeni.
And you shall tread down the wicked.
Kutani mi ta kandziya lava bihi.
They shall be ashes under the soles of your feet in that day that I shall do this, saith the Lord of hosts.
Va ta fana na nkuma ehansi ka mikondzo ya milenge ya n'wina esikwini leri ndzi nga ta endla leswi, ku vula Yehovha wa mavandla.
Remember the law of Moses, my servant, which I commanded him in Horeb, for all Israel, the statutes and judgment.
Tsundzukani nawu wa Moshe, nandza wa mina, lowu ndzi wuleriseke ha yena eHoreb eka vaIsrayele hinkwavo, nawu na ku lerisa.
Here's the coming of Elijah.
Hi loku ku vuya ka Eliya.
Behold, I will send to you Elijah the prophet.
Vonani ndzi ta mi rhumela muprofeta Eliya.
The last closing scripture of the Old Testament.
Matsalwa yo hetelela yo pfala eka testamente ya khale.
I'll send you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day of the Lord.
Ndzi ta mi rhumela mi profeta Eliya ku nga se fika ku ta ka siku rero lerikulu lero chavisa ra Yehova.
And that couldn't have been John.
Sweswi yaloyo a nga ta va a ri Yohana.
No, see, the world wasn't burned up, the righteous walked out on the wicked. No, no.
Wa bona misava a yi nga se hisiwa nakona lava lulameke a va nga se kandziya lava bihi wa vona
Before the great and dreadful day of the Lord.
Ku nga se fika siku lerikulu leri chavisaka ra Yehova.
And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and smite the earth with a curse.
U ta tlherisela timbilu ta vatatana eka vana va vona, na timbilu ta vana eka vatatana wa vona, leswaku ndzi nga tshuki ndzi ta kutani ndzi ba tiku hi ku ri lovisa.
Notice the accuracy of the Holy Spirit, that it would not confuse them two comings of Elijah.
Xiyisisani ko tlanisi wa moya lowo kwetsima ku va wu nga hlanganisi ku vuya loku kumbirhi ka Eliya.
Malachi 3 said, behold, I send my messenger before my face.
Malakia 3, yite hi vonani, ndzi ta rhuma ntsumi ya mina emahlweni ka mina.
Jesus asked about John.
Yesu u vutisiwile hi mayelana na Yohana.
He said, if you can receive it, this is who the prophet said, I'll send my messenger before my face. This is the Elias that was to come. Malachi 3.
A ku loko mi rhandza ku swi amukela hi yena loyi muprofeta a nge te ndzi ta rhumela ntsumi ya mina emahlweni ka mina loyi hi yena Elias loyi a faneleke ku ta. Malakia 3.
Notice the scripture so accurately gives it.
Xiyisisani laha matsalwa ya swi vekaka hi ku kotlanisa ha kona.
Watch what this to show them who wants to believe, them who wants to see.
Vonani leswi ku kombisa lava lavaka ku pfumela lava lavaka ku vona.
Remember, Jesus stopped in the middle of the scripture because part of it was fulfilled then to rest for his second coming.
Tsundzukani, Yesu u yimile exikarhi ka matsalwa hikuva xiphemu xa wona a xi hetisekile laman'wana hinkwawo ya ku vuya ka yena ra vumbirhi.
To preach the acceptable year of the Lord, bind up the brokenhearted, and stop.
Ku ta chumayela hi lembe lerinene ra hosi ku horisa va timbilu leti tshovekeke ivi a yima.
Not bring judgment to the Gentiles until his second coming.
Ku nga ri ku tisa ku avanyisa eka vamatiko ku kondza a vuya ra vumbirhi.
Notice this scripture here parallels that.
Xiyisisani laha matsalwa lahawani ya nembelelaka na sweswo.
And he, Elijah, shall turn the hearts of the fathers to the children.
Kutani yena, Eliya, u ta tlhasela timbilu ta vatatana eka vana.
Now speaking of Malachi 4, do not get it mixed, or Malachi 3.
Ku vulavuriwa hi Malakia 4 sweswi, ku nga ri ku yi hlanganisela kumbe Malakia 3.
John, Elijah, who came in the days before the first coming of Christ.
Yohana, Eliya, loyi a teke hi masiku lawa, a ku nga se va na ku ta ka Kreste.
Turn the hearts of the old patriarch fathers to the message of the children, the new message.
U tlheriserile timbilu ta vapatriaka va vatatana va khale eka hungu ra vana hungu lerintshwa.
Now watch, and the hearts of the children to the fathers.
Swi languteni na timbilu ta vana eka vatatana.
In his second coming, in the last days, he turns back to the apostolic faith again.
Amen.
Eka ku vuya ka yena ra vumbirhi emasikwini ya makumu u ti cincela endzhaku eka ripfumelo ra xiapostolo nakambe.
Yeah, perfect, the scriptures line up.
Ma swi vona leswaku matsalwa ya fola njhani hi ku hetiseka.
That was the end of the Old Testament. The Old Testament. Now, we see there's light in the evening time.
Yalawa a ya ri makumu ya Testament ya khale. Testament ya khale. Sweswi ha swi vona leswaku ku na ku vonakala hi nkarhi wa namadyambu.
What is it? It's the top, Mount Treetop.
Xana ku yini? I nhlohlori, ntshava ya nhlohlori ya nsinya.
As I said this morning, we've come up through denominations, through not an orange tree like I spoke of this morning.
Tanihi laha ndzi vuleke mixelo, hi tile hi ti-denomination ku rhelela ku nga ri nsinya wa mulamula tanihi laha ndzi vulavuleke hi wona mixelo.
But we've had grapefruit, lemons, all kinds of other things. That wasn't like the beginning at all.
Kambe ivile na bambalakuza, swikwavava, tinxaka hinkwato ta leswin'wana leswi a swi nga ri tano emasunguleni.
But after, don't miss it, here it comes.
Kambe endzhaku mi nga ri hupi hi leri ri landzelaka.
After all the denominations is played out, they didn't have any light to begin with.
Endzhaku ka hinkwaswo ti denomination ti tlangile a ti kalanga ti va na ku vonakala ku sungula hi swona.
There'll be a day that can't be called day or night.
Ku ta va na siku leri ri nga ta va ri nga ri hlikani kumbe vusiku.
What are they doing? What are they doing?
Xana va endla yini? Xana va endla yini?
What does a lemon do on an orange tree?
Xana xikwavava xi endla yini ensinyeni wa mulamula?
It takes the original life of the orange that's coming up and perverts it to a lemon.
Xi teka vitomi xizi bya lamula lebyi byi humelelaka kutani xi byi encenyeta hi xikwavava.
That's what the denominations has done to the Word of God.
Sweswo hi leswi ti-denomination ti swi endlaka eka rito ra Xikwembu.
Made the Word of God of no effect by their traditions.
Ti endla rito ra Xikwembu leswaku ri nga vi na ntikelo hi mindhavuko ya vona.
That's thus saith the Spirit of the Lord.
Sweswo hi leswi moya wa hosi wu swi vulaka.
They have brought forth lemons, grapefruits, not oranges.
Va tisile swikwavava, mabambalakuza, ku nga ri malamula.
But what did the prophet say?
Kambe muprofeta u te ri yini?
The same one that said for our text tonight.
Yena yaloyi a nga vula eka tsalwa ra hina vusiku lebyi.
Rejoice, O daughters of Jerusalem. Shout loud, daughters of Zion.
Tsakani, O vanhwana va Yerusalema. Huwelelani, vanhwanyana va Siyoni.
For your king's coming to you, meek and lowly, sitting upon the foal of an ass.
Hikuva hosi ya n'wina yi le ku teni eka n'wina hi ku olova na ku titsongahata yi khandziyile ximbongolwana.
Notice that same prophet said there will come a time of the ripening the sun set upon earth to ripen the fruit.
Lemukani muprofeta yena yaloye u te ri ku ta fika nkarhi wo vupfa dyambu ri vekeriwile emisaveni ku vupfisa mihandzu.
Why couldn't it ripen? There's no fruit there to ripen. But the life is still traveling on.
Hikokwalaho ka yini wu nga vupfi xana ku hava mihandzu lahaya wo vupfisa kambe vitomi hambi swiritano bya haya emahlweni.
It come up to a grapefruit to be an orange. Found out it organized. It was a grapefruit.
Wu humile hi bambalakuza leswaku wu va lamula wu kumeka wu tikondletela a wu ri bambalakuza.
It went again. It come out that time a lemon.
Wu fambile nakambe wu hlomukile hi nkarhi wolowo wu ri xikwavava.
Went on again. It turned out to something else.
Wu ya emahlweni nakambe wu vuya wu titwela eka swin'wana.
And in the last top of the tree, it's turned out to a tangelo, which is half orange and half lemon.
Nakona eku heteleleni, esehlorini wa sinya, wuchichile, wuba tangelo, leshi nga hafu ya lamula, hafu ya xikwavava.
A mixed breed, a perverted thing.
Leshi nga hlanganisiwa, hikutemiwa, chumu lowu nga encenyetiwa.
Come on to a perversion. Living off that same tree.
Wu humelela leswaku wu ta encenyeta wu hanya ku fana na sinya walowo.
The shock almost deceived the elect. It looks like an orange, but it ain't.
Xikamba wu ta hambukisa na vona vahlawuriwa wu languteka ku fana na lamula kambe a hi rona.
But it shall be life when she grows beyond organization.
Kambe ku vonakala ku ta va kona loko akula ku hundza vandla.
When she gets out of past organization and blooms out again, she'll put forth oranges like she was when she went into the ground.
Loko ata humela ehandle a hundza vandla wu bloma nakambe u ta tswala malamula ku kotisa loko ata nghena emisaveni ehansi.
And then it shall be light.
nakona akwala ho kuta vana ku vonakala.
What's this attraction? What's this happening?
Shana eyini lexi kokaka rinoko leri. Encini lesi swi humelelaka.
Fulfilling God's word.
Ku hetisisa rito ra Xikwembu.
There's two witnesses of the Old Testament that this would happen.
Kuna timboni timbiri ta Testament ya khale ta leswaku leswi swi ta humelela.
Let's take John 14:12 of the New Testament.
Ai tekeni Yohana 14 verse 12 ya Testament leyintshwa.
Jesus said, "He that believeth on me, the works that I do shall he do also."
Yesu uteri loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena.
Also in Luke 17:22-30, he said,
nakambe eka Luke 17 verse 22 ku fika eka 30 uteri,
as it was in the days of Lot, for Sodom is burned.
Tani hi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Lot loko Sodoma ri nga se hisiwa.
So shall it be at the return of the Son of Man, that day when the Son of Man is being revealed.
Swi ta va tani loko n'wana wa munhu a vuya hi siku leri n'wana wa munhu a nga ta paluxiwa hi rona.
Oh, just look at the scriptures.
Oh, ntsena hi langutani matsalwa.
The Son of Man, Jesus Christ, the same yesterday and forever.
N'wana wa munhu Yesu Kreste loyi a nga wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki.
Grow to past denominations. Grow into the top of the tree.
A ku ri ku hundza ti-denomination a kulela enhlohlorhini wa nsinya.
What did he say in John 14 or 15?
Xana u te yini eka Yohana 14 kumbe 15?
Every branch that's in me that doesn't bring forth the fruit, it'll be cut off and pruned, thrown into the fire and burned.
Ravi rin'wana na rin'wana leri ri nga eka mina leri ri nga tswariki muhandzu ri ta tsemiwa ri suka ri tsheniwa ri hoxiwa endzilweni ri hisiwa.
Whatever branch that'll bring forth fruit, it'll be purged.
Kambe ravi rin'wana na rin'wana leri ri nga ta tswala muhandzu ri ta hlayiseka.
Oh, there'll be a true farmer in Latterine in the last days upon that little group that come with him on this little donkey.
Oh, kutava na mpfula ya ntiyiso ya xirimo na ya rihunga emasikwini ya makumu ehleni ka xitlawali xesho lexi taka na yena eka ximbongolwana lexi.
Low and humble, no doubt of denomination, crying Hosanna to the King that comes in the name of the Lord.
Wo tiyisa hasi na ku titsonga hata ku hava mbo kumbe denomination leyi huwelelaka hosana eka hosi leyi taka hi vito ra hosi.
What's the matter today? What's the attraction on the mount?
Maka i yini namuntlha? Xana i yini lexi kokaka rinoko entshaveni?
Not long ago, standing at this pulpit, it was said by the Holy Spirit,
ku nga ri khale loko ndza ha yimile eka pulpit leyi swi vuriwile hi moya lowo kwetsima leswaku,
the day will come that when they'll drive down a stake in front of your house, they'll move your gate so that you'll bypass it, not be angry.
Siku ri ta fika laha loko va belela mhandzi emahlweni ka yindlu ya wena va nga susa gede ya wena swi nga leswi leswaku u ta yi tsemekanya u nga khunguvanyeki.
I seen my gate tore up and laying out upon the hillside. I seen the hill in front of me all dug up. Boards and things laying there where something mashed it up.
Ndzi vonile gede ya mina yi handzukile yi ya tshama etlhelweni ra xiganga. Ndzi vonile xiganga xi ri emahlweni ka mina xi tsweriwile tibodo na swin'wana swi pavalarile lahaya laha swin'wana swi nga xifaya.
He said, I looked and there was a little Ricky that had got up there and knocked that gate out, done this.
Uteri, ndzi langutile nakona a ku ri na Ricky lontsongo loyi a nga ya kwalahaya a fika a ba gede yaleyo yi suka u endle leswi.
I said, why didn't you tell me? You got smart with me. And I had to hit him.
Ndzi ku hikokwalaho ka yini u nga ndzi byelanga u ringetile ku ndzi tlharihela nakona a ndzi fanele hi ku n'wi ba.
When it did, I said, I haven't done this since I was in the ring, but I just want you to know. And I swatted him one.
Nakona loko swi ta va swi endlekile ndzi ku ndzi swi endlanga leswi ku sukela loko ndza ha ri eringini, kambe ndzi lava leswaku u swi tiva, nakona ndzi n'wi himile kan'we. Kutani loko ndzi ta va ndzi n'wi tlatlalaterile ehansi, ndzi n'wi pfuxile nakambe, ndzi tlhela ndzi n'wi tlatlalatela ehansi nakambe. Ndzi n'wi pfuxile ku ringana ka nharhu kumbe ka mune, kutani ndzi n'wi rahela exigangeni.
So then I went over there and I said, that ain't right.
Swi nga leswi hi loko ndzi ya kwala haya, kutani ndzi ku sweswo a hi swona.
I picked him up and shook his hands. I said, I'm not angry with you, but I just want you to know, you can't talk to me like that.
Kutani ndzi n'wi yimisile ndzi n'wi zuza mavoko ya yena, ndzi ku a ndzi holovi na wena, kambe ntsena ndzi lava leswaku u swi tiva leswaku a wu nge vulavuli na mina tanihi sweswo.
And then when I turned and come back, the Holy Spirit was standing there at the gate, said, now bypass this. When that stakes drove down, turn westward.
Kutani loko ndzi hundzulukile ndzi vuyela endzhaku, moya lo kwetsima a wu yimile kwalahaya egedeni wu ku sweswi tsemekanya leswi, loko mhandzi yaleyo yi ta va yi beleriwile u hundzulukele evupela dyambu.
This book is everything that I need. This book is a good recipe, the way the shoals to go around my trouble.
Buku leyi hinkwaswo leswi ndzi swi lavaka, buku leyi i recipe ya kahle, ndlela leyi yi kombisaka ku hundza ekhombyeni ra mina.
Amen. That book is the word, and that word is God.
Amen. Nakona buku yaleyo i rito, nakona rito rero i Xikwembu.
Bypass your troubles. It'll tell you what to do.
Tsemekanya makhombo ya wena, ri ta ku byela leswi u faneleke ku swi endla.
3 years ago, I heard a friend of mine, the city surveyor, lives down the lane from me, driving a stake down.
Malembe manharhu lawa ya nga hundza, ndzi tule munghana wa mina, mukamberi wa doroba, u tshama exitarateni xa le hansi ka mina, a belela mhandzi ehansi.
I went out there and said, what's the matter, Mud? Mr. King's son, personal friend.
Ndzi humile kwalahaya kutani ndzi ku, ku humelela yini Mad, n'wana wa nkulukumba King munghana.
Said, Billy, we're going to widen this road.
A ku Billy, va ya eku anamiseni ka patu leri.
You all remember?
Hinkwenu ma swi tsundzuka.
Yes, amen. I said, it may be the bridge. I told Brother Woods, I said, hold your property.
Ndzi teri, ri nga hava ri ri bilowo. Ndzi byerile makweri Wood, ndzi teri khomelela nhundzu ya wena.
Maybe that bridge is going to come through up here.
Kumbexani bilowo lero ri ta ta kwala hawani swin'wana.
The lane was tore up. Bricks, rocks, poured all over everything.
Xindledyana xi handzuriwile, switina, maribye, swi tsukumetiwa hinkwako eka swin'wana na swin'wana.
So he said, I said, hold your property.
Swi nga leswi a ku, ndzi ku khomelela nhundzu ya wena.
Then when Mr. King told me that was going to happen, I went in and said to my wife sitting there.
Kutani loko kulukumba King ndzi byerile leswaku sweswo a swi ya eku humeleleni, ndzi nghenile ndzi ku eka nsati wa mina loyi a tshamile lahaya.
Honey, there's something written about that. Thus saith the Lord somewhere.
Murhandziwa, ku na swin'wana leswi nga tsariwa mayelana na sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka kun'wana.
I went and got my book, looked into it. It said, it shall come to pass. 8 years later.
Ndzi nghenile ndzi ya kuma buku ya mina ndzi yi languta, nakona a yi ku swi ta humelela endzhaku ka nhungu wa malembe.
Then, when I looked at it, I said, it's time now, honey. We must turn west.
Kutani loko ndzi yi langutile ndzi ku, i nkarhi sweswi murhandziwa, hi boheka ku jikela evupela dyambu.
2 days after that, standing in the room about 10 o'clock one morning.
Masiku mambiri endzhaku ka sweswo ndzi yimile eka mareni kwalomu ka awara ya khume mixo wun'wana.
I went into the spirit of God. I saw that little cluster of doves flying. Look, them little birds, you remember?
Ndzi nghenile emoyeni wa Xikwembu ndzi vonile xintlawani lexiya xa matuva xi ri karhi xi haha, ndzi swi langutile swinyenyana leswitsongo ma swi tsundzuka.
Amen. I seen 7 angels in the form of a pyramid come rushing into me.
Ndzi vonile tintsumi ta nkomba hi xivumbeko xa pyramid ti ta hikutsutsuma tita eka mina.
Said, turn westward.
Amen.
Go to Tucson, be 40 miles northeast.
Teku, jikela etlhorene ra pela dzambu. Yana eTucson, uva munhu wa makume wa timayile enwalungubusha.
And you'll be picking a cocklebur, or a bullheader, they call it there, off your clothes.
Nakona utava urikari ususa gwanda, kumbe shlungwa. Vashi vitanisa shisheshe la haya, eka shambalo shawe.
Brother Fred Softman sitting there looking at me right now, was there that morning.
Makwere Fred Softman, atameke la haya, anzi langu utashish, arikona himishi walowo.
I forgot about it.
Anzi shirivarile.
I said a blast went off like an earthquake that shook for near everything there was in the country.
Ziteri kubuluka, kuile emashweni kukotisam, kuninginika kamisaba, le yinga ninginika, kusaseka, kusuhi nashungwana nashungwana, leshi ashurikona kwa lahaya etukweni.
I don't see how men could survive it.
Anziboni la munu atapona hakona.
I was scared.
Nzichabile.
I stood at Phoenix, you all listening in the night, bearing me record.
Nziyimile a Phoenix. Loko hinkweru miri eku yingiseleni busiku lebyi vanani na vimbhoni bya mina.
I preached on the sermon, sirs, what time is it?
Ndzi chumayerile hi nchumayelo lowu nge vakulukumba xana i nkarhi muni.
Where are we at?
Xana hi le kwihi?
I went west.
Ndzi yile evupela dyambu.
Many of you here got that tape. Many of you here heard it said year or more before it happened.
Vo tala va n'wina lava nga kona mina yona tape yaleyo vo tala va n'wina lahawani mi yi tini loko yi ku lembe kumbe ku tlula swi nga se humelela.
I went west wondering what was going to happen.
Ndzi yile evupela dyambu ndzi ri karhi ndzi ti vutisa leswaku ku ta humelela yini.
One day I got a call from the Lord.
Siku rin'wana ndzi vitaniwile kusuka eka hosi.
I told my wife, I said, honey, I'm probably, my work is over.
Ndzi byerile nsati wa mina ndzi ku murhandziwa ndzi kumbexani ntirho wa mina wu herile.
I didn't know.
A ndzi swi tivi.
I said, God's probably finished with me now and I'll be going home.
Ndzi ku mina xikwembu, xikwembu kumbexani xi hetile hi mina sweswi nakona ndzi ta va ndzi ya ekaya.
You go get with Billy. Take the children. God will make a way for you somehow.
Uya uya teka na Billy. U teka vana. Xikwembu xi ta mi endlela ndlela. Indlela yin'wana.
One live true to God. See if the children get through school. Raise them in the admonition of God.
Famba uya emahlweni. Uya hanya hi ku tshembeka eka Xikwembu. I vona leswaku vana va kumeka exikolweni. Va kurisi eku chaveni ka Xikwembu.
She said, Bill, you don't know that's true.
Wasati a ku Billy. A wu swi tivi leswaku sweswo swi ntiyiso.
I said, no, but a man couldn't survive that.
Ndzi ku e-e. Kambe munhu a nga ka a nga poni eka sweswo.
One morning, the Lord woke me up and said, get up yonder, Sabine, and tell him. I took a piece of paper and my Bible.
Mixo wun'wana, hosi yi ndzi pfuxile yi ku yana lahaya eSabine Canyon. Ndzi tekile xiphephana na Bibele ya mina.
The wife said, where are you going?
Sati a ku xana u ya kwihi?
I said, I don't know. I'll tell you when I come back.
Ndzi ku a ndzi swi tivi. Ndzi ta ku byela loko ndzi vuya.
I went up in the canyon, climbed, come up where the eagles was flying around.
Ndzi yile egoveni, ndzi khandziya, ndzi ya yima laha magama ama ha kona ya ri karhi ya rendzeleka.
I was watching some deer standing there.
A ndzi ri karhi ndzi hlalela ndzhakazi yin'wana leyi a yimile lahaya.
I knelt down to pray and raised up my hands and a sword struck my hand.
Ndzi khisamile ehansi leswaku ndzi khongela, ndzi tlhela ndzi yimisa mavoko ya mina ehenhla kutani tlhari.
I looked around, I thought, what's that? I'm not beside myself. Here's that sword in my hand, bright, shiny, glistening in the sun.
Ndzi hala hala, ndzi ehleketa, I yini sweswo? A ndzi humanga eka vumina. Hi leri tlhari lero evokweni ra mina. Ro vangama, ro hatima, ri hatima edyambyini.
I said, now there's not people in miles of me way up here in this canyon. Where could that come from?
Ndzi tari, sweswi ku hava vanhu. Lava vanga eka timayili ta mina ehehla lahawani eka goba leri xana sweswo swi nga ta swi huma kwihi.
I heard a voice said, that's the king's sword.
Ndzi twile rito ri ku rero i tlhari ra hosi.
I said, a king knights a man with a sword.
Ndzi ku hosi yiveka munhu kuva socha hi tlhari.
The voice come back said, not a king's sword, but the king's sword.
Amen.
The word of the Lord.
Yena rito ri tlhela ri vuya ri ku ku nga ri tlhari ra hosi kambe tlhari ra hosi ri nga rito ra hosi.
Said, fear not, it's only the third pull. It's the vindication of your ministry.
Ri ku u nga chavi ko va ntsena ku koka ra vinharhu i ku tiyisisiwa ka ministry wa wena.
I was going hunting with a friend, not knowing what was going to happen.
Andiya eku hloteni mngana wa mina, hingari eku stiveni leswi singa ta humelela.
And someone called me, the one who criticized me about that picture of the angel of the Lord, the one who took it.
Kutani unwana onze bitanile, unwana loyi andzi sandza, hi xifaniso xexo xa ntsumi ya hosi, unwana loyi anga xiteka.
I had to go to Houston about his son, or he's going in the death row, or he's going to be killed in a few days.
Andzi fanele ndzi ya eHouston hikwalaho ka n'wana wa yena wa xinuna hikuva a ri eku fambeni eka layini ya rifu nakona a ta dlawa hi masiku matsongo.
He met me there and threw his arms around me and said, think the very man that I criticized comes to save my only son.
Nakona u hlanganile na mina kwalahaya a fika a ndzi vukarha a ku ehleketa munhu yena yaluya a ndzi n'wi sandza u tile a ta ponisa jaha ra mina.
Humane Society gave me a, what they call an Oscar, whatever you want to call it, for saving a life.
Sangano wa shimunu, wunze nyikili le shim, shibitanu waka Oscar, kumbe ila, minga shibitanu saka shishona, shoponi sabitomi.
Then we went back. I went up in the mountain to hunt.
Kutani lako, atelela enzaku, zigonile entabeni, kuya shota.
There, Brother Fred and I, one morning when I walked down, it's...
Kuala ya, makwere Fred na mina mishe wunwana loko ndzi huma.
I'd already got my javelina and I looked and seen the place where it.
Nakona se andzi ri na tlhari ra mina nakona ndzi langutile ni ku vona ndhawu laha ti nga ya kona.
I said, Brother Fred, go over on that mountain early in the morning now, about to break a day, and I'll get on the other.
Ndzi ku makwere Fred famba u ya gonya tshava liya ka ha ri mixo sweswi loko ri ta va ri xile kutani mina
I won't shoot at the hog, won't kill him, but if they start over this way that hurt, I'll shoot in front of him and run him back.
Anzinga ibale selingu lube, zikaga anzinga idubuli, kambi loko, tinga sungula indlela leyi, kambi walowo, zita bale sela emashweni katona, nukuti shongorisa.
Brother Fred went out there and there's no hogs.
Mkwere Fred, oyeli kwa lahayam, nakona atinga rikona tingulube.
He waved at me and I seen him went down in a canyon, some big chasms. Sun is just coming up.
Undzi mserile boko, kutani ndzi swivona, ndzi rhelerile ehansi enkoveni, ku ri minkova leyo enta, dyambu ntsena a ra ha ri eku humeni.
I come around the other side of the hill, not thinking nothing about the prophecies, sit down, waiting, resting, I thought, what happened to those hogs?
Ndzi tile hi le ka tlhelo lerin'wana ra xiganga, ndzi nga ri eku ehleketeni ka nchumu hi vuprofeta, ndzi tshama ehansi ndzi ri ndzela, ndzi wisa ndzi ehleketa xana ku nga va ku humelele yini hi tinguluve letiya.
I picked up my sat down like Indians do, you know, cross-legged.
Ndzi tlakurile hi xa mina ndzi tshama ehansi ku kotisa maindiya ma swi tiva xitseve.
I looked on my overhaul leg and there was a bullheader.
Ndzi languta enengeni wa hovhorolo ya mina nakona a ku ri na xilungwa.
I picked it up and I said, that's strange.
Ndzi xi susa kutani ndzi ku sweswo swa chavisa.
Here I am about 40 miles northeast of Tucson.
Hi mina loyi kwalomu ka timayili ta mune wa makumi en'walungu-vuxa bya Tucson.
There's my little boy Joseph sitting there waiting for me.
Hi luya Josepha lontsongo wa mina a ndzi rindzeleke.
And as I started to look, I seen a herd of hogs come out about 1,000 yards from me up on a mountain.
Nakona tanihiloko ndzi sungula ku languta ndzi vonile ntlhambi wa tinguluve wu humelela kwalomu ka majarata ya gidi kusuka eka mina ehenhla entshaveni.
I told the bullheader down, I said, I'll get him.
Ndzi cukumetela xilungwa ehansi ndzi ku ndzi ta tikuma.
I'll go get Brother Fred and I'll hang up a piece of paper to let know which way to go on this Okatia here and we'll get Brother Fred.
Ndzi ta ya ndzi ya kuma makwerhu Fred nakona ndzi ta haka xiphephani ehenhla. Kumukombisa ndlela leyi anga ta yiteka eka sinya lo wa makhandlele la one nakona hita kuma makweri Fred.
I started up the mountain running as hard as I could on the other side.
Hiloko ndzi singula ku gonya ntshava ndzi tsutsuma swinene hi laha a ndzi kota ha kona etlhelo lerin'wana.
All of a sudden, I thought somebody shot me.
Hi xitshuketa a ndzi ehleketa leswaku un'wana u ndzi balesile.
I never heard such a blast that shook the whole country.
A ndzi nge se tshama ndzi twa ku buluka koloko ku ninginisile tiko hinkwaro.
And what it did, standing before me was 7 angels in a cluster.
Nakona loko swi endlekile emahlweni ka mina a ku yimile tintsumi ta nkombo tiri hi ntlawa.
I met Brother Fred and Emily later. What was it?
Ndzi hlanganile na makweri Fred na vona swintsongo endzhaku va ku a ku ri yini xana.
That was it.
Ndzi ku sweswo a ku ri xona.
What are you going to do?
Xana u ya eku endleni ka yini?
Return home.
Ku tlhelela ekaya.
For thus saith the Lord, the 7 mysteries that's been hid in the Bible all these years.
Hikuva hi leswi hosi Yesu vulaka swihundla swa nkombo leswi a swi tumbetiwile ebibeleni eka malembe lawa hinkwawo.
These denominations and everything, God is going to open those 7 mysteries to us in the 7 seals.
The denomination leti na hinkwaso xikwembu xiya eku swipfuleni swihundla leswi eka hina eka swilemo swa nkombo.
There was that circle coming up from the earth like a mist forming.
A ku ri na swirhendzevutani sweswo leswi a xi ta xi huma emisaveni tanihiloko ku vumbela nkungwa.
When it did, it went from up into the mountain, began to circle on westward from the way it come.
Loko xi ta va xi swi endlile xi yile xi ya tshama entshaveni xi sungula ku xi rhendzeleka evupela dyambu ku sukela eka ndlela leyi xi nga ta hi yona.
Science found it after a while, 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid.
Science yi xi kumile endzhakunyana 30 wa timayili hi ku ya ehenhla na 25 wa timayili hi ku tsemekanya ntsena ku kotisa xirhendzevutani xa pyramidi.
And the other day, standing there, turn the picture to the right, and there's Jesus. Amen. As he was in the 7 church ages.
Kutani siku rin'wana loko ndza ha yimile kwala haya ndzi hundzuluxela xifaniso exineneni kwala haya a ku ri na Yesu tanihi laha a ri eka tinguva ta nkombo ta kereke.
The white wig on, showing supreme deity.
Na wigi yo basa ehenhla leswi kombisaka vuhosi bya le henhla.
He's Alpha and Omega. He's the first and the last.
Yena Alpha na Omega. Yena wo sungula na wo hetelela.
He is the supreme judge of all eternity. Standing there to confirm the message of this hour.
Yena muavanyisi wa le henhla wa leswi nga heriki. A yimile laha ya ku tiyisisa hungu ra awara leyi.
And there shall be light about the evening time. What's it all about? What was it?
Nakona ku ta vona ku vonakala enkarhini wa madzambu. Xana a swi vula yini hinkwaswo leswi? Xana a ku ri yini?
I went westward.
Ndzi yile evupela dyambu.
Upon that same mountain, passing up with Banks Woods there.
Ehenhleni ka ntshava yona yaleyo hi hundza hi kona na Banks Wood kwalahaya.
Said, throw up a rock. Say to Mr. Woods, thus saith the Lord. You'll see the glory of God.
Aku, hoxa ribye ehenhla. Uku eka nkulukumba Wood. Hi leswi hosi swi vulaka. U ta vona ku kwetsima ka Xikwembu.
The very next day, standing there, a whirlwind came down and blasted the mountains out.
Hi siku leri landzelaka, loko ha ha yimile kwalahaya, xi huri xi xikele ehansi, xi fika xi bulusela tintshava.
Rocks cut the top of the trees off about 3 or 4 feet above my head.
Maridi ya tsemelela ehenhla ka misinya yi suka kwalomu ka 3 or 4 wa ti-feet ehenhla ka nhloko ya mina.
Made 3 big blasts, the brothers come run over.
Ku endla ku buluka ka 3 lokukulu hi loko va makweri va ta hi ku tsutsuma.
There was about 15 men standing there, preachers and everything else.
A ku ri na kwalomu ka 15 wa vavanuna lava a va yimile kwalahaya swichumayeri na van'wana.
What was it? He said, what was it?
Shana akuri yini? Aku shana akuri yini?
I said, judgment is striking the West Coast.
Ndzeku, ku avanyisa kule ku beni ka West Coast.
About 2 days after that, the earthquake almost sunk Alaska.
Kwalom ka masiku mambiri, endzhaku ka sweswo, ku ninginika ka misava ku mbombomerisele Alaska.
What is this light up on Sunset Mountain in the Coronado Forest of Arizona?
Shana, light leyi iya yini ehenhla ka Sunset Mountain e Coronado Forest e Arizona?
What is this strange thing that happened up there? That the people have been driving east from west, picking up the rocks that laid around there were struck.
Shana intini leswi nga tolovelekangiki leswi nga humelela ehenhla laha ya laha vanhu a va chayela kusuka evupela dyambu ku ya evuxeni va ri karhi va rhwalela maribye lawa a ya ri kwalaha ya loko xi ta faya.
And every one rock has three corners on it that it tore off. That 3R1.
Nakona rin'wana na rin'wana ra wona ribye rin'wana na rin'wana a ri ri na tiyinhla tinharhu eka rona leri xi nga ri phema leti tinharhu i yin'we.
They're laying on desk on paperweights across the nation.
Ya vekiwile emadeskeni eka phepha ra matiko ku rhendzeleka hi tiko.
What is this strange thing up on Sunset Mountain in the Coronado Forest?
Xana i yini nchumu lowu nga tolovelekangiki e Sunset Mountain e Coronado Forest?
Junior Jackson listening in. You remember the dream he had at Interpret, going towards the setting of the sun.
Junior Jackson, u yingiserile mautsundzuka norho walowo a nga va na wona lowu ndzi nga wu hlamusela ku famba ku kongoma laha dyambu ri pelaka kona.
And this happened on Sunset Mountain.
Nakona leswi swi humelerile e Sunset Mountain.
It's the evening time. Sunset time.
Enkari wa namadambu. Kari wa kupelaka dambu.
The sunset message. To a setting of history.
Ungu ra kupelaka dambu. Hi kupelaka matimu.
A setting of prophecy, rather, being fulfilled.
Kupelaka vuprofeta swa antswa byi hetisekile.
It shall be light at the evening time up on Sunset Mountain in the Coronado Forest, 40 miles north of Tucson.
Nakona ku vonakala ku ta va kona hi nkarhi wa ni madyambu ehenhleni ka Sunset Mountain e Coronado Forest, 40 miles en'walungwini wa Tucson.
Get on the map and see if Sunset Peak there. That's exactly where it happened. I never know it till the other day.
Kumani mepe, mi vona loko Sunset Peak yiri kona kwalaya. Kwalawo hi laha kunene swi nga humelela kona. A ndzi kalanga ndzi swi tiva ku fikela siku rin'wana.
Everything that shall never die, it's constantly unrolling itself.
Hinkwaswo leswi nga ta ka swi nga fi, swi le ku ti andleleni hi swoxe hi ku famba kahle.
From the very thing happening to the picture being Jesus standing looking at us and now exactly on Sunset Mountain.
Kusuka eka wona chumu lowu wu nga humelela ku ya eka xifaniso lexi nga Yesu a yimeke a hi languta nakona sweswi kona e Sunset Mountain.
And the sunset light, the evening light has come.
Na ku vonakala kele upela dyambu ku vonakala ka ni madyambu ku fikile.
God vindicating himself.
Xikwembu xi tiyisisa hi xoxe.
What is it? It is the facts that God and Christ are one.
Xana i yini entiyiso leswaku Xikwembu na Kreste va un'we?
The white, how many seen it? The white wig upon him as we talked in Revelation 1.
Yo basa. I vangani va nga yi vona wiki yo basa ehenhla ka yena tanihi laha hi vulavuleke eka nhlavutelo 1.
See, the supreme deity.
Wa vona vihosi bya le henhla.
Supreme authority.
Matimba ya le henhla.
No other voice, no other God, no other nothing.
Ku hava rito rin'wana, ku hava xikwembu xin'wana, ku hava nchumu wun'wana.
In him dwells the fullness of the Godhead bodily.
Eka yena ku tshamile ku hetiseka ka miri wa vukwembu bya Xikwembu.
The angels themselves was his wig. Amen. What's happened up on Mount Sunset? God confirming his word. That's what all this noise is about.
Tintsumi tona hi toxe a ti ri wiki ya yena. Amen. Xana ku humelerile yini ehenhla eMount Sunset? Xikwembu xi tiyisisa rito ra xona. Hi yona mhaka ku ri na huwa leyi.
Notice God fulfilling his promised word again of Revelations 10:1-7.
Lemukani i Xikwembu xi hetisisaka rito ra xona ra xitshembiso nakambe xa Hlavutelo 10:1 ku fika eka 7.
And in the days of the sounding of the seventh angel's message, the mystery of God should be finished.
Nakona emasikwini ya ku tokalaka hungu ra ntsumi ya vunkombo xi hundla xa Xikwembu xi ta hetiseka.
The hidden mystery of Revelations 10:1-7, the last message to the last church age.
Xi hundla lexi fihliweke xa Hlavutelo 10:1 ku fika eka 7. Hungu ra hetelela eka nguva ya kereke yo hetelela.
Fulfills exactly in this age St. Luke 17:30, the day when the Son of Man shall be revealed.
Yi hetiseka hi kunene eka nguva leyi mukwetsimi Luke 17:30, siku leri n'wana wa munhu a nga ta paluxiwa.
And there shall rise false prophets and false Christ, show great signs and wonders, insomuch as deceive the elected, if possible.
Nakona ku ta pfuka vaprofeta va vunwa na vakreste va vunwa va ta kombisa masingita lamakulu na swihlamariso hi vunyingi leswi swi nga ta hambekisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka.
The people still in doubt. And as usual, the church is just as puzzled.
Vanhu va hakanakana. Nakona tanihi ntolovelo, kereke na yona yi pfulunganyekile.
And the signs all through Tucson, yet they're writing pieces and putting the paper.
Nakona sayese, hinkwayo kuya eTucson, hambi swiritano, vele ku tsaleni ka swiphemuphemu, nakona va swivekela ephepheni.
Way back over on Mount Lemmon, them big cameras, didn't see it rising up from where we were standing.
Endzhaku lahaya, antshaveni ya Lemmon, tikhamera ta vona a ti ri vonanga loko ri pfuka kusuka laha a hi yimile kona.
Drifting on towards the west, showing the time is over. It can't go but a little piece there. It's at the west coast.
Ripapa mala, ria eupera dzambu. Rikombisa leswaku nkarhi awari kona. Ringaka ringa fambi. Handle ka xiphizana kwala haya. Rile west coast.
Judgment struck just in the very way it went.
Ku avanyisa, ku bile ndlela leyi ariya kona.
Going right up over Phoenix, right on across. On to Prescott and across the mountains to the west coast.
Rifamba, rikongoma e Phoenix, naku rendzeleka, kuya e Prescott, naku tsemekanya tintshava, kuya e west coast.
Right on up into, where was they going? Right on up into Alaska. And she's thundering, heading right that way.
Kuya ehehla, shana atia kui, kuya fika e Alaska, nakona ariri eku duma dumeni.
And the observatories and all of them in Tucson are still asking research of science, trying to find out what it is.
Nakona ba kamberi ba tinyeleti na inkwabu kabona. E Tucson ba hari ekubutise ni ba labisi si ba sayese. Vele kuringeteni kagu kambisi saleso ako iini.
So high there can't be fog, mist, or nothing up there.
Atir esa loro tingaga tinga binkungwa unguba. Kumbe kungari nchumu wun'wana ehehla lahaya.
What did it? Where's it at?
Xana xi endle yini? Xana xi le kwihi?
They're just as puzzled at that supernatural halo hanging there in the sky as it was when the Magi's come in following a star saying, where is he? That's born king of the Jews.
Tsana va pfulanganyekile hi xirhendzevutani lexi nga ehehla ka ntumbuluko lexi nembelelaka lahaya. Exibakabakeni tanihi loko a va ri ha kona loko titlhari ti ta ti landzelela nyeleti ti ku xana yi kwihi leyi nga tswariwa hosi ya Mayuda.
What was it? God fulfilling his word.
Xana a ku ri yini? Xikwembu xi hetisisa rito ra xona.
There shall rise a star out of Jacob.
Nakona ku ta humelela nyeleti leyi humaka eka Jacob.
And the God of heaven promised the evening time would have evening lights.
Nakona Xikwembu xa matilo xi tshembisile hi nkarhi wa ni madyambu leswaku ku ta va na malayiti ya na madyambu.
3 years ago, this mystery was a prophecy. What time is it, sir? But now, it's history.
Malembe manharu, lawa yanga hundza, xihundla lexi a xiri vuprofeta. Xana enkarhi muni nkulukumba, kambe sweswi ematimu.
It's past. The promise is fulfilled.
Xihundzile, xitshembiso xi hetisekile.
What time is it, sir? And what's this attraction? God fulfilling his word.
Xana enkarhi muni nkulukumba, nakona exi koka rinoko xa yini lexi Xikwembu xi hetisisa rito ra xona.
He's the same yesterday, today, and forever.
Wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki.
Let us pray.
A hi khongeleni.
Dear God, I have helped the people at length much longer than I intended.
Xikwembu lexi rhandzekaka, ndzi khomeletile vanhu nkarhi wo leha ku tlula hilaha a ndzi tibyele ha kona.
I pray, God, that something was said or done that will cause people out everywhere to understand.
Ndza khongela Xikwembu leswaku swin'wana swi vuriwile kumbe ku endliwa laha swi nga ta endla leswaku vanhu hinkwako va twisisa.
And by seeing and understanding, they might believe that thou art the true Christ.
Nakona hi ku vona na ku twisisa va nga ha pfumela leswaku wena hi wena Kriste wa ntiyiso.
And the words that's being confirmed is a confirmation of his word being perfect and being fulfilled in its season.
Na marito lawa ya nga tiyisisiwa i ku tiyisisiwa ka rito ra yena ku va ri hetisekile na ku va ri hetisekile eka nguva ya rona.
Now, Lord Jesus, from your own words, you said that the world would be in a Sodom condition.
Sweswi, Hosi Yesu, kusuka eka marito lawa yanga ya wena n'winyi, u tere misava yi ta va yi ri eka xiyimo xa Sodoma.
We know that. We can look at it.
Ha swi tiva sweswo. Hi nga ha yi languta.
And you said in that day, as it was in Sodom, there were 3 messengers sent to the Gentile and Hebrew world.
Nakona u tere hi siku rero. Tani hila asiri hakona esadoma. Kuvile na varhumiwa vanharu. Va nga rhumeriwa eka vamatiko. Na misava ya vaheveru.
And one of them, which was God himself, the Son of Man.
Nakona un'wana wa vona, loyi a ri Xikwembu, hi xoxe, n'wana wa munhu.
Revealed himself in a human form and performed a miracle insomuch that told Abraham what Sarah was doing behind him in the tent.
U ti paluxile yena hi yexe hi xivumbeko xa ximunhu na ku endla mahlori hi vunyingi laha a nga byela Abrahamu leswi Sara a ri eku swi endleni endzhaku ka yena etendeni.
You said it would repeat again when the whole Gentile world would be in a Sodom condition. And we're here, Lord.
U tere swi ta tlhela swi vuyelela nakambe loko misava hinkwayo ya vamatiko yi ta va yi ri eka xiyimo xa Sodoma. Nakona hi laha wani hosi.
Other prophecies confirming the same thing of sending Elijah in the last days, the spirit of Elijah upon the earth.
Vuprofeta byin'wana byi tiyisisa swo fana swo rhumela Eliya emasikwini yo hetelela moya wa Eliya ehenhleni ka misava.
To bring the hearts of the fathers or the children back to the fathers.
Ku tisa timbilu ta vatatana kumbe ta vana ti tlhelela eka vatatana.
And I pray, God, at this hour, that you will confirm your word, that you are the same yesterday, today, and forever.
Nakona ndza khongela Xikwembu leswaku awara leyi leswaku u ta tiyisisa rito ra wena leswaku wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki.
Grant it, Father. They are all yours.
Hi nyike swona, tatana. Hinkwavo i va wena.
I pray that you'll grant these blessings and confirm what's been said for the glory of God in the name of Jesus Christ. Amen.
ndza khongela leswaku u ta hi nyika mikateko leyi ni ku tiyisisa leswi swi nga vuriwa hikwalaho ka ku kwetsimaka ka Xikwembu hi vito ra Yesu Kreste. Amen.
Just speak a word. The man. Confirm a word is God.
Ku vula rito i munhu. Ku tiyisisa rito i Xikwembu.
To say something is one thing. God to do it is another thing.
Ku vula swin'wana i nchumu wun'we. Xikwembu ku swi endla i nchumu wun'wana.
God don't need any interpreter. He does his own interpretation.
Xikwembu a xi kali xi lava mitoloki. Xa ti tolokela xona hi xoxe.
Now we're fixing to have a prayer line to pray for the sick. God willing.
Sweswi hi lulamisela ku va na layini ya xikhongelo ku khongelela vavabyi hi ku rhandzaka Xikwembu.
And we know that there's no one, no man, no woman, no human being, no angel that can heal you. For God has already did it.
Nakona ha swi tiva leswaku ku hava na unwe, ku hava wanuna, ku hava wasati, ku hava munhu, ku hava ntsumi leyi yi nga mi hanyisaka hikuva Xikwembu xi swi endlile khale.
He made the preparation. The only thing you have to do is receive it.
Si endile vulamiselo leswi mi nga swi endlaka ntsene i ku amukela.
There's no man, no angel, no nothing. Not even God himself can forgive you for your sins. It's already done. Jesus did that at the cross.
Ku hava munhu, ku hava ntsumi, ku hava nchumu hambi ku ri Xikwembu hi xoxe swi nga mi rivalelaka vidyoho bya n'wina. E khale swi endlekile. Yesu u swi endlile sweswo exihambanweni.
But he'll never prosper you anything or profit you anything until you accept it.
Kambe a swi mi humelerisi kumbe swin'wana kumbe ku mi vuyerisa swin'wana ku fikela laha mi swi amukelaka wa vona.
The only thing can be done is orders that's been given by God for believers to lay hands on the sick.
Chume wun'we ntsena lowu nga endliwaka hi swileriso leswi nga nyika hi Xikwembu eka vapfumeri ku tlhandleka mavoko eka lava va vabyaka.
That's been through the ages they've done that, through revivals, and they've called it God.
Sweswo eka tinguva hinkwato a va endla sweswo hi mipfuxelelo nakona a va swi vitanile Xikwembu.
Abraham seen many signs, but there come a time when Abraham saw his last sign. Just before Sodom was burned.
Abraham u vonile masingita yo tala kambe ku fikele nkarhi la Abraham anga vona singita ra yena ro hetelela loko ntsele Sodoma ringa se hisiwa.
That was God manifesting himself in the form of a man.
Nakona kwalaho akuri Xikwembu siti vona karisaka hi xoxe hi xivumbeko xa munhu.
You believe that?
Masu pumela soso shan.
Did Jesus say it would repeat?
Shana Yesu anga vulanga leswaku swi ta tlhela swi vuyelela.
Now how many in here and out in radio or out on the telephones across the nation, if you're still listening in, get ready now for prayer. Be praying.
Sosi ivangani lava vanga kona nele handle ka xiyana moya kumbe ehandle eka tiqingo ku landzeleka hi tiko loko mahari eku yingiseleni tilulamiseleni xikhongelo sweswi khongelani.
You just got these handkerchiefs here?
Na n'wina mi nga khoma swidukwani lahawani.
Now, I cannot tell God what to do. No, far be it from me even trying it.
Sweswi a ndzi nga byeli Xikwembu leswaku swi endla yini. E-e, a swi ri ekule na mina hambi ku ri ku swi ringeta.
He's sovereign, he does what he wants to.
Sati fuma, si endla leswi swi lavaka.
I can only obey and only can say what he says.
Ntsena ndzi nga yingisela ni ku vula leswi swi vulaka ntsena.
And now they're standing around the walls, they're packed in, it's congested.
Nakona sesi va yimile ku jika hi makhumbi va gandlanile kumanyaniwile.
I wonder if we could ask God on these words, what is this attraction?
Ndzi nga hlamala loko ndzi nga vutisa Xikwembu eka marito lawa xana I yini lexi kokaka rinoko leri
If God would move among us again there may be strangers here and move among us and show his blessed face among us
loko xikwembu xinga famba famba esikari ka hina na kambe xinga endleka kuri na lava henga tiva ne hi kula hawani na kona xi famba famba esikari ka hina na kona xi komisa xikandza xa xona leswi nga kateka esikari ka hina
show his spirit here
xi kombisa leswaku moya wa yena wu kona kwala
show that he's the same yesterday today and forever
xi kombisa leswaku xa ha ri xona xa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki
that every one of us after these two strong messages could believe it to be so could you do it all right
leswaku un'wana na un'wana wa hina endzhaku ka mahungu lawa ya mbirhi yo tiya a nga ha pfumela leswaku swi tano xana mi nga swi endla hi swona
instead of calling a prayer line then hot congested standing against wall
ematshan'wini yo vitana layini ya xikhongelo kutani ka hisa kumanyanile ku yimiwile hi makhumbi
Well, look around this way to call my prayer line. You couldn't do it. Look standing there.
Ndzi languta hinkwako hi ndlela leyi. Ku ta vitana layini ya xikhongelo. Ungaka unga skoti. Langutani ku yimiwile lahaya.
Could I call it this way? Your sick cots, everything else, laying. You couldn't do it.
Xana ndzi nga yi vitana hi ndlela leyi. Vavabyi va n'wina, swisangwana, na hinkwaswo ku pavalala. Mi nga ka mi nga swi endli.
So set where you are. And believe God.
Singalesi, tsamani kwa laho menga kona, mi pfumela xikwembu.
If you do have a prayer card, hold it. It'll be good.
Lokom, mira na rona khadi ra xikhongelo. Ri khomeni ri ta va ri kahle.
We'll get to you if you want to come to a line. But you don't have to come to a line.
Ita ku fikelela loko u lava kuta hi layini. Kambe a u fenelanga kuta hi layini.
That Mr. Shepherd last Sunday night never come through no line.
Luya, kulukomba Shepherd wusiku bya soto lo unga hundza anga tanga layini.
I don't guess he had a prayer card.
Anzi pfumela swaku ari na rona card ra xikhongelo.
Is Mr. Shepherd here tonight?
Sana kulukomba Shepherd anga va ari kona bisiku lebyi.
Where is he? Is he here? He's in the back.
Ukwe Sana, ikona kwala, ule nzaku.
Do you have a prayer card, Mr. Shepherd? You didn't.
Sana awuri na rona khadi ra xikhongelo nkulukumba Shepherd awunga ri na rona anga ri na rona
Sitting right there again tonight That's a good place to be Mr. Shepherd
Utshamile kwa lahayana kambe wusiku lebyi endhawu ya kahle kuva eka yona makweri Shepherd
Not only have to be there but just have faith
Kungari leswaku ntsena wo fanela kuva kwa lahaya kambe ntsena hi vona na ripfumela
But remember a little woman touched his garment and he felt it
hikuva tsundzukani wa satulontsongo o khumbile ngubu ya yena kutani u switwile
and he's the same yesterday and forever
nakona wa ari yena wa tolo namuntlha ne laha ku nga heriki
and a hebrew letter in the new testament said that he's a high priest tonight that can be touched by the feeling of your infirmities
nakona papila ra ba heberu eka testament leyi tsha rivula leswaku hi yena mo priest wala hehla usiku lebyi loyi anga khumbuwaka hi matitwele ya hina ya vugono
you believe that have faith then
most pfumela swa swana vana ni na ripfumelo kwalaho
don't doubt it believe it and it'll come to pass
menga rikana kani ripfumeleni nakona swi ta humelela
you can have what you've asked for if You can believe it, but you got to believe it.
Minga haba na leswi minga sikombela loko mi ri pfumela kambe mi fanele ku ri pfumela.
Will you do it? Will all of you believe it?
Mita swela sana. Sana hinkweni ka nwina mita ri pfumela sesi.
How many will believe it now? God bless you.
Ibangani lava vanga ta ri pfumela sana. Xikwembu a xi mikatekisi.
I don't know who's who. I don't know none of you.
Anzi tibile swaku mani e mani. Anzi tibin tshume ha nwina.
It's not my business to know any of you. It's God's business to know these things.
Ai mhaka ya mina ku tiva swin'wana na swin'wana swa nwina. E mhaka ya xikwembu ku tiva swilo leswi.
But
He will do it if you'll believe it. Will you believe it now?
Kambe, stas enda, loko mi taru pumela. Sana mi ngaru pumela, sis.
Now, dear God, surely we're not a bunch of hybrid Christians. We shouldn't be. Somebody has to be petted and babied.
Sis, shikwembu le shiranze kaka. Akunene. Ayintlawa waba kresta. Lava banga hybridiwa. I fanelanga kubatano. Unwana loyi afanelaka. Eku bamba teriwa. Nakumbuwe teriwa.
You don't have that kind, Lord. You have rugged believers.
Awuna wona mushaka walowo hosi. Una vapfumeri lavo khwasha.
The very presence of God sets a man's heart on fire.
Dzona vukona bya Xikwembu dziveka mbilu ya munhu endzilweni.
Like Abraham. He believed God.
Kukotisa Abraham apfumela Xikwembu.
You made yourself known to him. Then you appeared to him and performed a sign. And he believed you.
Utitivisile wena eka yena. Nakona uhumelerile eka yena. Ufika uendla singita. Nakona ukupfumerile.
You turned his body back to a young man and also his wife, which his wife was part of his own body.
Utitile miri wa yena. Uthelela eka jaha. Nasati wa yena. Laha nsati wa yena. Ari xiphemu xa miri lowunga wa yena.
Then come forth the new child, the promised son.
Kutani ku tswariwa n'wana lontshwa, n'wana wa xitshembiso.
God, you promised that it'd be the same thing in this day.
Xikwembu, u tshembisile leswaku swi ta fana na le ka siku leri.
I pray that you'll confirm this word.
Ndza khongela leswaku u ta tiyisisa rito leri.
And we'll deal right on that one promise there, that it will be like it was in Sodom. Just before Sodom was burnt and judgment struck Sodom, the Gentile world.
Nakona hi ta tirha eka xitshembiso xexo xin'we lahaya xa leswaku swi ta kotisa leswi a swi ri xiswona eSodoma. Loko Sodoma ri nga se hisiwa na ku avanyisiwa ku nga se ba Sodoma misava ya vamatiko.
So judgment is fixing to strike the Gentile world.
Swi nga leswi ku avanyisa ku lulamisela ku ba misava ya vamatiko.
And the Jews got 3.5 more years. Through the period of tribulation, Jacob's trouble, the continuing of the 70 weeks of Daniel.
Nama Yuda, makuma malembe manharu na hafu, kuya inkari wa mahlomulo, kushani seka ka Yakob, kuyisa emahlweni na makume nkombo wa maviki ya Daniel.
But the Gentiles are numbered. It's time to go.
Kambe, yaba matiko yapimiwile, inkari wa famba.
And you give that sign and you said it would be again.
Nakona wena unyika singita rero. Nakona uvule leswaku rita tlhela ri va kona nakambe.
Grant it, God. We're in your hands. Do with us as you see fit. In Jesus Christ's name. Amen.
Unyika sona Xikwembu. Vale hile mavokweni ya wena. Endla hi hina tani hi laha u vonaka swi fanerile. Hi vito ra Yesu Kriste. Amen.
Now, don't be nervous. What would it be if I was nervous?
Sesi, mingaru rumeli. Sana ashtabanjani, loko andiru rumela.
Now I'm making a thing here that it has to depend on the sovereignty of God.
Sesi, ndileku endleni kasungwana. La wan, lesi singata fanela, kutembela ekabi wosi jashkwembu.
But why do I do this?
Kambe.
He said it would be. That settles it. And if he makes himself that confirmed like that before you, well, can't you believe him? Certainly.
Nakona loko, shiti enda sweso, ishoshe. Shiti sisa kukotisa sweso, emashweni kanwina. Kunene shana, mingaka.
You just have faith now and believe. Let me just look around, see where the Holy Spirit will lead. What he'll do.
I
don't know what he'll do. That's up to him.
A ndzi swi tivi leswi u nga ta swi endla. Sweswo swi le ka wona.
But if you just only have faith, only believe, all things are possible to them that believe.
Kambe loko ntsena mi nga va na ripfumelo. Pfumela ntsena hinkwaswo swa koteka eka vona lava pfumelaka.
All of you believe that, raise up your hands and say, I do believe it. With all my heart, I believe it.
Hinkwenu ka n'wina ma swi pfumela sweswo, yimisani mavoko ya n'wina mi ku ndza ri pfumela. Hi mbilu ya mina hinkwayo ndza ri pfumela.
Now three will be a confirmation. If he'll do it three straight times to prove you that it's right.
Sweswi kanharhu ku ta va ku ri ku tiyisisa loko wu nga swi endla kanharhu hi ku lulama ku mi khorwisa leswaku ri ntiyiso.
I don't care where you are, who you are, you just have faith and believe.
A ndzi na mhaka na leswaku mi le kwihi u mani, ntsena ha vona na ripfumelo i pfumela.
I don't stir.
Sesi unga hakaseleki hi ndlela leyi.
Lady, praying. I don't know. You just sit where you're at. You don't have to come.
Manana, wena u khongelaka. A ndzi ku tivi ntsena tshamiseka laha u nga kona. A wu fanelanga kuta.
I don't know you, but you're holding a little girl in your hand or in your lap.
A ndzi ku tivi. Kambe u tlakurile xinhonyetana evokweni ra wena kumbe u xixingile.
I'm a total stranger to you. And the little girl looks normal, she looks well.
Hakunene ndzi muluveri eka wena nakona xinhonyetana xi langutaka xi ri kahle. U langutaka a ri kahle.
She's a pretty little girl, a little red-headed girl.
Xinhonyetana xo saseka. Xinhonyetana xa xihlokwane xo tshuka.
Looking here at her, she don't look like she's crippled or anything. I don't know what's wrong with her.
Ndzinwe langutini la one. Anga languteke ari xilema kumbe swinwana. A ndzi swi tivi leswi nga hoxeka hi yena.
Might not be for the child, it might be for you.
Singa endleka singa ri swa nwana. Singa endleka swiri swa wena.
But I just happened to see you sitting there with that child and praying.
Kambe swilo humelela ndzi ku bona u tshamile la hayani na nwana ya loye.
I have to talk to you a minute to catch your spirit, like Jesus said to the woman, bring me a drink.
Ndzi fanele ndzi vulavula na wena xintsongo ku khoma moya wa wena tanihi laha Yesu a nga tiri eka wasati ndzi keli ndzi nwa.
Just to figure out one person.
Wa vona ntsena ku humesela munhu un'we ehandle.
Brother Bryant and I'm sitting here, I know these people sitting here, they may be needy too, but you as a stranger.
Makwere Bryant na lava va tshameke laha wani ndza va tiva vanhu lava va nga tshama laha wani va nga ha va ri na swilaveko na vona kambe u muluveri.
Do you believe me to be God's prophet?
Xana wa ndzi pfumela ku va muprofeta wa Xikwembu ke?
Do you believe these things that you've heard tonight is the truth?
Xana wa pfumela leswaku swilo leswi u nga swi twa vusiku lebyi leswaku i ntiyiso?
Now, if God will reveal to me something that you've done.
Sesi, loko Xikwembu xi nga ndzi palisela swin'wana leswi u nga swi endla.
Or something you ought not have done. Or something's wrong with you. Or what your desire is. You'll know where it's true or not, won't you?
Kumbe swin'wana leswi a wu nga fanelanga u swi endlile. Kumbe swin'wana leswi nga hoxeka ha wena. Kumbe leswi u swi tsakelaka. U ta swi tiva loko swi ri ntiyiso kumbe swi nga ri wona. A wu nge swi tivi xana?
And if he'll do that, will it confirm his word that he's the same yesterday, today, and forever? And that St. Luke 17:30 is being manifested?
Nakona loko swi nga endla sweswo, xana swi nga tiyisisa rito ra xona leswaku wa ha ri yena wa tolo namuhla ni hilaha ku nga heriki, na leswaku mukwetsimi Luke 17:30 yi le ku vonakarisiweni.
You believe it?
Why, for men are shy.
Now the lady raised her hand that we're strangers.
Sweswi manana, u yimisile voko ra yena leswaku a hi tivani.
I don't know you. But I'm trying to contact your spirit, one person, there's so many of you pulling.
andzi ku tivi kambe ndzi le ku ringeteni ka ku tihlanganisa na moya wa wena munhu un'we ku na vo tala va n'wina mi nga eku kokeni.
Now you believe this with all your heart.
Sweswi wa swi pfumela leswi hi mbilu ya wena hinkwayo.
Now it is for the little girl. It's not you.
Sweswi i swa xinhwenyetani a hi wena.
You're nervous. But it ain't the nervousness that's bothering you.
Wa rurumela. Kambe a hi ku rurumela leswi swi ku karhataka.
The great thing on your heart's that little girl.
Nchumu lowukulu embilwini ya wena I xinhwenyetana xexo.
You believe God can tell me what it is? You believe it?
Nakona wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela leswaku I yini? Wa swi pfumela xana?
Would it help you? Would you believe then?
Xana swi ta ku pfuna? Xana u ta pfumela kwalaho?
It's a brain injury. That right?
I ku vaviseka ka byongo. A hi swona sweswo xana?
Now put your hand on the little child's head. Your hand.
Sweswi, tlhandla ka voko ra wena ehenhla ka nhloko ya xihlangi lexitsongo. Voko ra wena.
Dear God, you said these signs shall follow them that believe. They'll lay their hands on the sick and they shall recover.
Xikwembu lexi rhandzekaka, u te ri, masingita lawa ya ta landzela vona lava va pfumelaka. Va ta tlhandla ka mavoko ya vona ehenhla ka vavabyi nakona va ta hola.
The woman is a believer.
Wasati I mupfumeri.
Her hands upon the child. May it recover. In the name of Jesus Christ, I offer this prayer. Amen.
Voko ra yena ri le henhla ka n'wana ingaku a nga hanya hi vito ra Yesu Kreste ndzi nyikela xikhongelo lexi. Amen.
Now do you believe all of you?
Xana ma pfumela sweswi hinkwenu ka n'wina xana?
If thou canst believe, all things are possible. Certainly.
Loko ntsena mi nga pfumela hinkwaswo swa koteka hakunene.
I know the lady sitting next to her, but she's so sincerely looking this way.
Ndzi tiva manana loyi a nga tshama kusuhi na yena, kambe u langutile endleleni leyi hi ku tshembeka.
I can't call her name, but if I look at her a minute, I would know.
A ndzi nge ri vuli vito ra yena, kambe loko ndzi n'wi languta xikadyana, ndzi ta swi tiva.
But I know the woman by looks, but I don't know what's your trouble.
Kambe ndzi tiva n'wansati loyi hi ku n'wi languta, kambe a ndzi swi tivi leswaku u karhata hi yini.
Do you believe God will let me know what your trouble is?
Wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta ndzi pfumelela ku tiva leswi swi ku karhataka.
Would it help you? Sugar diabetes.
Xana swi ta ku pfuna vuvabyi bya chukele.
Now if that's right, hold your hand. Certainly.
Sweswi loko sweswo swi ri ntiyiso yimisa voko ra wena hakunene.
Happen to be the lady laying sitting next to you has got the same thing.
Swi humelerile ku va manana loyi a pavaleleke a tshameke ekusuhani na wena u na swo fana na yena.
She's a stranger.
I muluveri.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant it.
Manana un'wana u le ku khongeleleni ka un'wana n'wana loyi a nga mutsoniwa wa pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo Xikwembu xi ta swi nyika.
Somebody back in here.
Un'wana endzhaku lahawani.
Man sitting over there trying to get rid of smoking cigarettes.
Wanuna loyi a nga tshama lahaya u le ku ringeteni ka ku hambana na ku dzaha fole.
You believe God will take him away from you? All right.
Wa pfumela leswaku Xikwembu xi ta ri susa eka wena xana hi swona.
Believe? You can have it.
Wa pfumela xana u nga hava na swona.
I've never seen the man in my life.
And se tshama ndzi n'wi vona wanuna loyi evuton'wini bya mina.
Here's a man, see a dark shadow hanging over this man right here, laying on a cot like or a chair.
Hi loyi wanuna ma wu vona ndzhuti wolowo wo swihala ehenhla ka wanuna loyi a nga kona lahawani loyi a pavaleleke ehenhla ka xisangwana kumbe xitulu.
He's dying. He's shattered. He's got cancer.
U le kufeni. U na ndzhuti. U na mfukuzana.
I don't know the man. Never seen him.
A ndzi n'wi tivi n'wanuna loyi. A ndzi se tshama ndzi n'wi vona.
God knows all about you.
Xikwembu u xi tiva hinkwaswo hi wena.
That's the truth, sir.
Ntiyiso walowo nkulukumba.
You believe God could tell me something about you? Would it help you if you receive your healing?
Xana wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ndzi byela swin'wana ha wena. Xana xi ta ku pfuna ku kuma ku hanyisiwa ka wena?
You was brought here by a friend.
U tisiwile lahawani hi munghana.
But you're not from here. You're somewhere where there's a big body of water that people fishes at. It's Albany, Kentucky.
Kambe awu humi kona lahawani. U huma kun'wana laha ku nga na mati yo tala laha vanhu va njhovelaka kona. Ina, Albany, Kentucky, hi swona.
Believe it and go back home well.
Pfumela nakona u nga ya ekaya u ri kahle.
Believe it's gone. If you don't believe it, you must believe it. Believe it's been done for you.
Pfumela leswaku byi fambile. Loko u nga swi pfumela, u fanele ku ri pfumela. Nakona u pfumela leswaku swi endliwile eka wena.
You believe? You. From Tennessee. Got a boy who's got asthma. Not here, but you believe that he'll be healed?
Wa pfumela xana. Wena. Uma eTennessee. Una jaha leri ringana asthma. Kungari lahawani. Kambe wa pfumela leswaku u ta hanyisiwa.
And take your handkerchief on your hand there to him. He'll be healed. He'll believe it.
Kutani teka xidukwani xa wena. Wa wena. Evokweni ra wena. Laya. Uisa eka yena. Uta hanyisiwa loko unga swipfumela.
The lady crying, sitting across from Dr. Vale there.
Manana loyi ari laka. Anga tshama ku tsemekela kusuka eka dokotela Vale laya.
She shattered also a dark shadow. I never seen the woman in my life. But she's got cancer.
Una nzuti na yena. Nzuti wo zwihala. A ndzi se tshama ndzi n'wi vona wansati loyi. Evuton'wini bya mina. Kambe una mfukuzani.
She'll die. If something isn't done for her.
U ta fa. Loko swin'wana swi nga endliwi eka yena.
You believe he'll heal you, lady?
Wa pfumela leswaku u ta ku hanyisa xana manana.
You can have your healing. You'll just believe.
U nga swi kota. U nga ha va na ku hanyisiwa ka wena loko ntsena u nga pfumela.
There's a little lady sitting right behind her with a handkerchief up over her mouth.
Kuna manana lontsongo a nga tshama endzhaku ka yena na xidukwani lexi xi nga enon'weni wa yena.
She's also got ulcered stomach. Sick.
Na yena u na khwiri leri ri nga na ulcer wa vabya.
You've been having passing out spells, blinding, falling out.
U vile na ku titivala ku ka u nga voni kuwa.
Somebody brought you here.
Un'wana u ku tisile lahawani.
Got female trouble.
U karhatiwa hi xilumi.
If you believe, you can go home be well.
Loko ntsena u nga pfumela u nga ha tiyela ekaya u ri kahle.
You young man, you're a stranger sitting right here in front of me looking at me.
Wena jaha u muluveri wena u nga tshama kwala hawani emahlweni ka mina u nga ndzi languta.
What are you, Puerto Rican or something? Pardon me, pardon me.
U muyini mu Puerto Rico kumbe swin'wana ina leswi a ndzi vula swona.
I'm a stranger to you. You know that you're not even from my country.
Ndzi muluveri eka wena wa swi tiva sweswo a wu humi kona hambi ku ri ku huma etikweni ra mina.
But you believe that God can give you the desire of your heart?
Kambe wa pfumela leswaku Xikwembu xi nga ku nyika ku navela ka mbilu ya wena.
If I tell you what your desire is, will you receive it?
Loko ndzi nga ku byela leswi ku navela ka wena ku nga swona xana u ta ku amukela xana?
You're seeking the baptism of the Holy Ghost. That is true.
U le ku laveni ka nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. Walowo i ntiyiso.
Receive the Holy Ghost, my brother.
Amukela moya lowo kwetsima, buti wa mina.
There's a colored man sitting way back here. Got a burden on his heart. As far as wife.
Ilo hi wanu na wa mukhaladi. Anga tshama endzhaku lahawani. Una ndzwalo embilwini ya yena. Iwasati wa yena.
She's not here even.
Anga kona lahawani hambi swi ri tano.
She's got trouble with her feet.
U karhatiwa hi milenge ya yena.
You believe it, a healer? You do?
Wa pfumela leswaku utangu horisa shana, wafumela.
You're a stranger here. You're from across the sea. You're from Jamaica.
Umuluberi la one. Uhuma kutema kanya luande. Uhuma e Jamaica.
You believe God can tell me who you are?
Wafumela shaku shikwembu. Shinganze jela le shaku umani.
Mr. Brady.
Kulukumba Brady.
You believe?
Wafumela.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Yeso Kriste, wa ariana wa tolo, na monta, ne ilago nga hiriki.
This lady sitting right back over in this end, next to Mrs. Wright there, she's got a burden on her heart.
Manana loyi angatama enzaku, eka makumu lawa, ekusu na manana Wright la ya, unanzualo emilwini ya yena.
She's praying for a daughter. She's up for an operation.
Uleku kongeleleni kanwana. Utaya ekabo hanzuri.
You believe with all your heart for her? She won't need it if you'll get her to believe it.
Wafumela imbili ya wena inkwayo. Ikwala uka yena. Ange kali ajilaba loko wena. Ungangwe enzale shaku asufumela.
I can't heal.
Anzi horis.
Way back down in the nursery, I see the Spirit of the Lord, an angel, light moving in the nursery.
Enzakula haya eka nezari, nzibona moya wa hosi, ntumi, la yiti, yifamba famba eka nezari.
It's over a young woman, and she's got a spiritual trouble she's wondering about.
Yila yesa aka wasatu lontongo, nakona ukaratiwa yukombora shimoya.
Seems like I ought to know the woman somehow. A young woman. She's also got a female disorder. Yes, her name is Mrs. West. From Alabama. Miss David West.
Ena, vitura yena imanana West. Uhuma e Alabama. Manana David West.
Believe. God will grant it to you.
Mela. Shikwembu ushita kunyika sona.
It shall be light.
Amen.
And in that day when the Son of Man is being revealed.
Kutaba na kubona kala. Nakona isiku rero loko mwana wa munhu atapalushiwa.
If that isn't Jesus Christ the same yesterday and forever, I don't know nothing about it.
Loko ya loya angari Yesu Kriste. Loyi anga yena watole na mukha ni laha kunga hiriki anzi timi nchumu ikona.
Do you believe that?
Shana wasfumela soso shana.
All things are possible to them that believe.
Inkwaso shakoteka eka bona lava wafumelaka.
Out upon the microphones across the land now and in this tabernacle, how many of you will raise your hands and say, I am a believer?
Ehandle ehlene kati microphone kutsema kanya tiko sheshi. Neleka tabernakele li. Ibangani bangwina. Mingata imisama boko miku. Nzimu fumeri.
Now you out there in the lands. Everyone's got their hands up here.
Sheshi. Mwina minga kwa laho. Emati kweni. Unwana na unwana. Uimisile maboko ya yena. Lahwan.
And way out in yonder somewhere across the nation. You got your hands up no doubt.
Nale hanze. Laya kunwana kutema kanya tiko.
Now, close your eyes. Just drop your hands upon somebody near you.
Just
take a hold of their hand. Lay it upon their shoulder. I got my hands on the handkerchiefs. Look what's been done today. Look what's done now. Beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace. As gems in his crown to shine.
Va aberiwa lava katakeke va tintswalo ta yona tani hi laha maribye yo hlawuleka ya nga ta vangama exidlodlweni xa yona.
Now pray. Let's pray. Everywhere.
Sesi, khongelani. A hi khongeleni hinkwako.
Dear God, the hour has arrived.
Xikwembu lexi rhandzekaka, awara yi fikile.
What meaneth this, God fulfilling his word?
Xana swi nga va swi vula yini leswi? Xikwembu xi hetisisa rito ra xona.
What's the attraction, Lord?
Xana I xikoka rinoko xa yini lexi, hosi?
It's God fulfilling his word.
I xikwembu xi hetisisaka rito ra xona.
What is this that across the nation through the medium of a telephone?
Xana I yini leswi nga ehandle ku tsemekanya tiko ku ya hi vuhlanganisi bya riqingho?
That hundreds of people had their hands laid on one another across the nation from one coast to the other.
Laha mazana ya vanhu ya nga tlandleka mavoko un'wana ehenhla ka un'wana ku rhandzeleka hi tiko kusuka eka ribuwa rin'wana ku ya eka rin'wana.
From the north to the south, east to the west.
Kusuka en'walungu ku ya edzongeni kusuka evuxa ku ya evupela dyambu.
Here sits people here from foreign countries.
Lahawani ku tshamile vanhu vo huma eka matiko mambe.
Many of the states, Mexico, Canada, and we got our hands laid on one another.
Matiko xivongo yo tala, Mexico, Canada, nakona hi tlandlekile mavoko ya hina un'wana eka un'wana.
God fulfilling his word.
Xikwembu xi hetisisa rito ra xona.
How is this that a person could stand here by the Holy Spirit and call a man like he did Simon Peter?
Sunjani kuba munhu anga yima laha wani hi moya lowo kwetsima a vitana munhu tanihi laha yena a swi endleleke Simon Petro.
Your name is Simon. You are the son of Jonas.
Vito ra wena I Simon, un'wana wa Jonas.
Go get your husband and come here.
Famba u ya teka nuna wa wena u ta na yena laha wani.
I have no husband.
Andzi na nuna.
Truly, you have five.
Waburisa u vile na ntlhanu.
She said, I know that Messiah is coming to do this, but who are you?
U teri ndza swi tiva sweswo leswaku Mesiya u tata a ta endla leswi kambe wena u mani?
She said, I am he.
U teri ndzi yena.
And you're the same yesterday, today, and forever.
Nakona wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki.
And you promise the works that I do, shall ye do also. More than this shall you do, because I go to the Father.
Nakona u tembisile leswaku mituri leyi ndzi yi endlaka mita yi endla na n'wina mita endla na yo tlula leyi hikuva ndzi ya eka tatana.
And behold, in the last days I'll send to you the Elijah the prophet.
Nakona vonani emasikwini ya makumu ndzi ta mi rhumela Eliya wa miprofeta.
And he'll change the thoughts of the people.
Nakona u ta cinca mianakanyo ya vanhu.
Turn the hearts of the children back to the apostolic teaching of the Bible.
A cinca timbilu ta vana ti tlhelela endzhaku eka ku dyondzisa ka xiapostolo xa Bibele.
And it shall be light about the evening time.
Nakona ku ta va na ku vonakala hi nkarhi wa ni madyambu.
Here we are, great God of heaven.
Hi hina lava xikwembu lexikulu xa tilo.
The hour is here. The hands are upon the people.
Awara yi kona kwala. Mavoko ya le hehleni ka vanhu.
Satan, you're defeated. You are a liar.
Satan u hluriwile. U mihembi.
And as a servant of God and a servant.
Nakona tani hi nandza wa xikwembu na ku va tani hi malandza.
We command that in the name of Jesus Christ that you obey the word of God and go out of the people, because it's written, in my name they shall cast out devils.
Hashlerisa sweswo hi vito ra Yesu Kreste leswaku u yingisa rito ra xikwembu kutani u huma evanhwini hikuva ku tsariwile leswaku hi vito ra mina va ta hlongola vadyavulosi.
And all the people may be set free.
Nakona vanhu hinkwavo va nga ha va lava tshuxiweke.
Grant it, dear God.
Hi nyike swona xikwembu lexi rhandzekaka.
You are
the God of heaven that defeated that day with an attraction on Mount Calvary all sickness and diseases and all the works of the devil.
O xikwembu xa tilo lexi nga hlula hi siku rero hi ku koka rinoko entshaveni ya xihambano hinkwako ku vabya na mavabyi na hinkwayo mintirho ya Jabulos.
You are God, and the people are healed by your stripes. They are free in the name of Jesus Christ. Amen.
O xikwembu nakona vanhu va hanyisiwile hi timbanga ta wena va tshunxekile hi vito ra Yesu Kreste. Amen.
God, every handkerchief that's laying here, while the Spirit of God is present,
xikwembu xidukwana xin'wana xin'wana lexi andlariweke lahawani loko moya wa xikwembu wa ha ri kona,
while the anointing of Jesus Christ is upon the people and the great signs that he promised are being fulfilled,
loko ntoto wa Yesu Kreste wa ha ri ehenhleni ka vanhu na masingita lamakulu lawa yena a nga ma tshembisa ya ri karhi ya hetiseka,
and the earth is trembling, the earthquakes are happening, the great signs that he told in the scripture being fulfilled in the evening light shining,
nakona misava yi le ku rhumeleni ku ninginika ka misava ku le ku humeleleni masingita lamakulu lawa yena a nga ya vula ya matsalwa ya le ku hetisekeni na rivoni ra madyambu ri voningile.
I lay my body across these handkerchiefs representing this whole body of believers from east, west, north, and south.
Ndzi tlhandleka miri wa mina ku tsemakanya swidukwana leswi swi yimela miri lowu hinkwawo wa vapfumeri kusuka evuhumadyambu, vupeladyambu, n'walungu ni le dzongeni.
And say to the devil, in the name of Jesus Christ, leave every patient these are laid upon to the honor and glory of the Word of God.
Na ku vula leswi eka Jabulos hi vito ra Yesu Kreste, tshika muvabyi un'wana na un'wana loko leswi swi tlhandlekiwa ehenhla ka vona hi ku xixima na ku kwetsima ka rito ra Xikwembu.
In the name of the Word of God, Jesus Christ of Nazareth. Amen.
Hi vito ra rito ra Xikwembu, Yesu Kreste wa Nazareta. Amen.
Now, quietly, sanely, soberly, and in your right minds, as believers.
Sosi, loko ka miri wili, hi vutlhari, hi nga tivi kunwa, nakona miri eka miehleketo ya n'wina leyinene, tanihi vapfumeri.
Do you now believe and accept your healing from God Almighty in the name of Jesus Christ? If you do, hold up your hand.
Sosi, mapfumela xana na ku amukela ku hanyisiwa loko ku humaka eka xikwembu xa matimba hinkwawo hi vito ra Yesu Kreste, loko mi swi pfumela yimisani mavoko ya n'wina.
All out in the lands, hold up your hands out there.
N'wina hinkwenu mi nga ematikweni yimisani mavoko ya n'wina ehenhla kwalaho.
Every person in here, as far as I can see, had their hands up.
Munhu un'wana na un'wana loyi a nga lahawani tanihi laha ndzi nga kotaka ku vona va tlakuserile mavoko ya vona ehenhla.
Inside, outside, against the windows, in the doors, in the nurseries, and all around, everywhere, people with their hands up.
Endzeni, ehandle, ku khegelana na mafasitere, eminyangweni, eka tinezari, na hinkwako ku rhendzeleka hinkwako, vanhu na mavoko ya vona lawa ya nga ehenhla.
They accept it.
Va ri amukela.
Satan is defeated.
Satan u hluriwile.
The stripes of Jesus Christ healed you.
Timbanga ta Yesu Kreste timi hanyisile.
And the presence of Jesus Christ verifies the fact that he's a living today, ever able to keep every promise that he made. Amen.
Nabi kona bya Yesu Kreste bya tiyisisa leswaku hakunene wa hanya namuntlha wa swi kota ku hlayisa xitshembiso leswi a nga xi endla. Amen.
I believe him, don't you?
Ndza n'wi pfumela n'wina ke.
Now let us stand up to our feet.
Sweswi a yimeni hi milenge ya hina.
In the name of the Lord Jesus, accepting everything that's been done or said.
Hi vito ra Hosi Yesu hi amukela hinkwaso leswi nga endliwa kumbe ku vuriwa.
We love him with all of our hearts.
Ha n'wi rhandza hi timbilu ta hina hinkwato.
We cherish him with all that's in us.
Ha n'wi hlayisa hinkwaso leswi nga eka hina.
Now as you go to your different homes from tonight, God go with you.
Sweswi tanihi laha mi nga ta famba ku ya emakaya lawa ya hambaneke ku sukela vusiku lebyi, Xikwembu a xi fambi na n'wina.
God give you the Holy Ghost if you don't have the Holy Ghost.
Xikwembu a xi mi nyiki moya lowo kwetsima loko mi ri hava moya lowo kwetsima.
Every man, woman, boy, or girl here that's not been baptized in the name of Jesus Christ, there's clothes, pool.
Wanuna un'wana na un'wana wasati jaha kumbe nhwana lava nga laha wani lava vo ka va nga se khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste swi kona swiambalo swi ziva.
Don't put off tomorrow what can be done today.
Mi nga vekeli ra mindzuku leswi nga endliwaka namuntlha.
Tomorrow may be too late.
Mindzuku swi nga ha endleka a nga fiki.
Sufficient for today, for the day is the evil thereof.
Swi ringanerile namuntlha i swa siku leri swi ta va leswo biha endzhaku.
There's ministers standing waiting. Clothes are waiting. No excuses. Are you waiting?
Va kona va ministara va nga yima va rindzela. Swiambalo swi rindzerile ku hava xibajelo ma rindzela.
If you are, you believe. No matter how you've been baptized, sprinkled, poured, whatever it is, it's an era.
Loko mi ri tano mi pfumela a swi na mhaka leswaku mi khuvuriwile njhani. Mi haxiwile, mi cheriwile, hambi swi nga va swi ri swihi i xihoxo.
The light has come. Come believe and be baptized.
Ku vonakala ku fikile. Tanani, mi pfumela kutani mi khuvuriwa.
Everyone without the Holy Ghost, may you receive the Holy Ghost. Every one of you.
Un'wana na un'wana loyi a pfumalaka moya lowo kwetsima, onge mi nga amukela moya lowo kwetsima un'wana na un'wana wa n'wina.
In the full divine power and love that he promised you to make you a new creature in him. God bless you.
Eka matimba lawa yanga hetiseka yele hehla na rirhandzu leri a mi tshembiseke rona ku mi endla leswaku mi va xivumbiwa lexintshwa eka yena Xikwembu a xi mi katekisi.
Now till next Sunday morning at 9:30, let's sing this little song that we used to sing years ago.
Sweswi ku kondza sonto lowu taka na mixo hi hafu ku bile awara ya nkaye a yimbeleleni xisin'wana lexi hi toloveleke ku xi yimbelela malembe lawa ya nga hundza.
Don't forget the family prayer.
Mi nga rivali xikhongelo xa ndyangu.
Jesus wants to meet you there.
Yesu u lava ku hlangana na n'wina kwalahaya.
He will take your every care.
U ta mi hlayisa eka hinkwaswo.
Don't forget the family prayer.
Mi nga rivali xikhongelo xa ndyangu.
Let's sing it together now.
Ari yimbeleleni swin'we sweswi.
Don't forget the family
prayer.
Yesu u lava ku hlangana
na n'wina kwalahaya. U ta mi hlayisa
ka hinkwaswo. U mi nga rivali xikhongelo
xa ndyangu.
As we sing it again, shake hands with the pilgrim next to you. See? As we sing it.
Sweswi tanihi loko ha ri yimbelela nakambe, tlhavulanani na muendzeri loyi a nga ekusuhi na wena wa vona tanihi loko hi ri yimbelela.
Mi nga rivali xikhongelo
xa ndyangu. U Yesu u lava ku hlangana na n'wina lahaya. U ta mi hlayisa ka hinkwaswo. O mi nga rivali xikhongelo xa ndyangu.
Don't you love him?
Xana a mi n'wi rhandzi ke?
I love him. I love him because he first loved me and purchased my salvation. That was attraction on Mount Calvary.
Ndza n'wi rhandza, ndza n'wi rhandza hikuva hi yena a nga sungula a ndzi rhandza a xava ku ponisiwa ka mina kwalaho a ku ri lexi kokaka rinoko entshaveni ya xihambano.
The same attraction on Sunset Mountain.
Xi koka rinoko lexi fanaka entshaveni ya Sunset.
Mount Nebo, Mount Sinai, all the different mountaintop experiences.
Entshaveni ya Nebo entshaveni ya Sinai, mintokoto hinkwayo yo hambana etinhlohlorhini ta ntshava.
All right, let's sing it now.
Kutani swi lulamile, a hi ri yimbeleleni sweswi.
Ndza n'wi rhandza, ndza n'wi rhandza. Holy Siwa. Manzini Yashi Ambano.
All that love him say amen. So
Inkwabo Lababang Ranzaka Minge Amen. Asubitano.
Now just think of what he's done for you. Think that you could be out there in a bar room tonight.
Tsana ehleketani leswi yena anga mi endlela swona, ehleketani leswaku mi nga ha va le kamareni ra le bareni vusiku lebyi.
You probably would have been in the grave like I should have been outside the mercies of God.
Nkarhi wun'wana a mi ta va mi ri esirheni tanihi laha a ndzi fanele ndzi ri ha kona ehandle ka tintswalo ta Xikwembu.
What did he do for you?
Sana ami endlele yini?
Oh, how could we keep from loving him? Don't make any of what anybody says. He's first.
Oh, sana enga tshamela ro n'wi rhandza njhani? A swi kali swi endla ku hambana eka leswi un'wana a swi vulaka. Hi yena wo rhanga.
Let's close your eyes. Bow our heads as we sing it to him now. He likes songs, singing hymns.
A hi pfaleni mahlo ya hina hi ku rhamisa tinhloko ta hina. Tanihi loko ha n'wi yimbelelela sweswi, u rhandza tinsimu, ku yimbelela tinsimu.
Let's sing it to him now.
A hi n'wi yimbeleleni sweswi.
Ndza n'wi rhandza, ndza n'wi rhandza. Eku sungurile a ndzi rhandza. Asha ku ponisiwa ka mina emhandzi yini ya xi hambana.
With our heads and hearts bowed in his presence.
Ha ku rhamisile tinhloko na timbilu ta hina evukhoneni bya yena.
Gratefulness for what our eyes have seen, what our ears have heard.
Hi tsakile swinene hikokwalaho ka leswi mahlo ya hina ya nga swi vona, leswi tindleve ta hina ti nga swi twa.
What's recorded in God's word, what his promise has been to us today, God bless you.
Leswi kandziyisiweke eka rito ra Xikwembu, leswi xitshembiso xa xona a xi ri xiswona eka hina namuntlha, Xikwembu a xi mi katekisi.
We have a guest with us tonight, a brother, Ned Iverson, formerly a Presbyterian minister.
Hina muyeni vusiku lebyi, boti Ned Iverson, loyi a ri muministara wa Presbyterian.
His father, his brothers are Presbyterian minister.
Tatana wa yena, va boti va yena, I va ministara va Presbyterian.
He, I understand, was baptized today again. In the name of Jesus Christ.
Yena ndza swi twisisa. I khuvuriwile namuntlha nakambe hi vito ra Yesu Kreste.
He's a minister and a good one at that.
Yena muministara nakona un'wana wa kahle eka sweswo.
And now I'm going to ask him, as I believe him to be God's servants, to ask God's blessings upon this congregation as you go to your home.
Nakona ndzi ya eku n'wi kombeleni sweswi tanihi laha ndzi pfumelaka leswaku u nandza wa Xikwembu ku kombela mikateko ya Xikwembu ehenhleni ka hlengeletani leyi tanihi laha mi yaka emakaya.
Brother Iverson, come forward while we have our heads bowed in prayer. God bless you, my brother.
Boti Iverson, tana haleno loko ha ku rhamisile tinhloko ta hina eka xikhongelo, Xikwembu a xi ku katekisi boti wa mina.